Ndi lirhoxisile uhambo lokuzingela ke ndigcina inkonzo enkosini ke iyi siyavuya ukuba lapha. Ndiyakholwa kwixesha lokugqibela apha ndandixelela xesha ngalinye sisiza kukho umntu othile ongekhoyo, kwaye ukuba siya kubuya kunyaka olandelayo kwaye inkosi ilibazisile kuya kube kukho umntu othile ongekhoyo. Kukho omnye owaye kakhulu owayesondele kakhulu kum entliziyweni emoyeni, lowo yayingumzalwana uLayila. Endisoloko ndinolwamkela ndingena ngaphakathi ndimi emva phaya ndize ndiphulaphule kwigumbi lokufundela likamzalwana uJack lo mculo omdala wabane bacula ebuqhaqhawulini ngokuhlwanje. Ke kukho elinye laloo mazwi esele lingaphaya lilinde amanye amathathu. Ndiyaqikelela ndisaye kwiliva apha emhlabeni kwakhona, kodwa ngokuqinisekileyo ndijonge phambili ekubeni ndibuye ndilive kwakhona. Umzalwana udade mo apha kwelaa lizwe apho baya kuya alisayi kuze libe mfiliba. Umzalwana uPalmer wayesisicaka esikhulu sikaKristu. Ndikhumbula umzalwana uJack endixelela malunga nobakhe ubomi bokuzinikela kuThixo. Bebengabachweli kunye kwaye wayesithi ubeya kube esitya esakhe isidlo sasemini ephethe iqebengwana elihlohliweyo lakhe esandleni sakhe, esitya iqebengwana elihlohliweyo kwaye efunda iBhayibhile yakhe. Yabona, wenza izinto ezithile ezinkulu ezinamandla umzalwana uPalmer wazenza. Ungumchweli olungileyo, utata olungileyo kubantwana bakhe, usapho oluthandekayo, wabakhulisa bonke ukuze bakhonze inkosi. Kwazi kwam bonke basindisiwe kwaye bazaliswe ngumoya oyingcwele, kwaye elo ligalelo elikhulu kuyo nayiphi na indoda kule mihla, amakhwenkwe namantombazana. Kodwa yabona, konke oko awakha wakwenza akusayi kuba kuninzi kakhulu ade akhonze uThixo, ngaphandle kokuba akhonze uThixo. Kwaye ngokuhlwanje oko akwenzileyo apha emhlabeni, izenzo zakhe ezilungileyo, uye emvuzweni wakhe ukuba abe nabo uThixo awuphumze umphefumlo womzalwana wethu. Ndiyazi okoko nje lo kungumnquba apha, kwaye ndiyazi uyaku izwi lakhe liseza kuba lapha senokuliva. Udade uAnna Jean kunye nodade wabo bedlala iorgan kunye nepiano, indlela abangena kulinda ngayo. Umzalwana uPalmer nje eme apha nje alithabathe iculo aqhubele phambili, babeya kulifumana. Kwaye andizange ndijonge phambili ekumveni ekhokela iculo. Kubantwana bakhe, kunkosikazi wakhe nakumzalwana uJack umhlobo wakhe osenyongweni, babengabahlobo kuyo yonke le minyaka, kunye nomzalwana uBrown, udade uBrown nandinonke mnquba thixwane sikelele. Ndiyamkhumbula kananjalo, Thixo aphumze umphefumlo wakhe okhaliphileyo side sihlangane nayo eluxolweni. Asithobiseni intloko yethu. Bawo wasezulwini onenceba, nje ukuthetha ngesi sicaka sikhulu ndiyasikhumbula ngokuhlwanje, yena exhawula izandla zam kwaye nolo ncumo oluncinci lobuqhatha wayesoloko enalo xana esithi Thixo akusikelele mzalwana uBrenham xana singena emnyango. Ndiyazi ukuba unyuke weza endlwini yakho ngokuhlwanje. Ke ndiyathandaza Thixo othandekayo ukuba uya kuvumela iziqhamo imisebenzi yakhe leyo imlandelayo ibe mikhulu iqhubeleke nabantwana bakhe nenkosikazi yakhe. Siyathandaza ukuba uya kuyisikelela Nkosi, uthe uya kuba ngumyeni kubahlolokazi abo babengabahlolokazi ngokwenene. Ndiyathandaza ngodade wethu uPalmer kunye nabo bonke abantwana. Ndiyayazi indlela yokuvelana nabo bobabini ngokulahlekelwa liqabane kananjalo kunye nokulahlekelwa ngutata wam. Ke bawo ngeli thuba silapha ngokuhlwanje, siyathandaza ukuba uya kulungisa iintliziyo zethu kananjalo ukwenzela loo yure. Asazi isenokufika ngesiquphe njengokuba neyakhe yenzile. Asazi ukuba iya kufika nini na, kodwa siyazi ukuba imelwe kukuza. Ke siyathandaza Thixo ukuba uya kuphengulula yonke intliziyo leyo ilapha ngokuhlwanje. Thixo, musa ukuyishiya eyam ngaphandle, phengulula eyam kananjalo kwaye undicikile Nkosi, ukuba kukho nobuphi ububi kuthi bukhuphe. Sifuna ukukukhonza, leyo yinjongo yethu epheleleyo, kukukhonza wena. Thulula umoya wakho phezu kwethu ngokuhlwanje nakule veki yonke. Sikelela lo mnquba ubizwa ngegama umnquba wobomi. Yanga ungamkela iintsikelelo ezizeleyo zelo gama kwaye uzaliswe bubomi bukaThixo kule veki, ukusindisa wonke umphefumlo olahlekileyo, ukuzalisa lonke ikholwa ngumoya oyingcwele nokuhlaziya amathemba akuthi Nkosi kwakhona. Siyathandaza ukuba kananjalo iya kuphilisa bonke abagulayo nabaxhwalekileyo abo abezayo phakathi kwethu. Wanga umoya oyingcwele wakho omkhulu ungaba lapha Nkosi, kwaye nje uphilise kwaye uthambise lowo ukuba akholwe. Siphezi zinto bawo Thixo, ndincede ngoku ukuba lithe lawa liwela kum ukuze ndizise umyalezo. Ndiyathandaza Thixo uba uyakuvumela umntu ukuba nje asuke eme kwicala elinye. Wanga umoya oyingcwele angangena kwaye ahambe phezu kwethu Nkosi. Wanga umoya oyingcwele angathabatha umhlangano Nkosi. Siyazi ukuba asanelanga ngakumbi, besingena kuyenza loo nto. Akukho namnye wethu, asibange ukuba siyakwazi ukukwenza oko. Kodwa Nkosi, siyazi ukuba unguye wena, ke sijonge kuwe Nkosi. Shukuma moya kaThixo kwaye uwele ngokutsha phezu kwethu. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Ngoku ndifuna ukudlulisa imibuliso ukuhla njalo ngomgca iinkonzo ngoku ezo ezinxibelanisiweyo ukunqumleza ilizwe. Sikunxibelelwano lomnxeba leyo eyinkqubo encinci entle leyo esiye sakwazi ukuyifumana ngomzalwane wethu uPeregrine ovela eBeaumont, eTexas, kunye namabandla ngokupheleleyo alandela umyalezo. Yonke indlela kunqumla United States anxityelelanisiwe ngokuhlwanje. Sithumela imibuliso phezulu nasezantsi kunxweme lwaseNtshona. Yonke indlela ukusuka eVancouver ukwehla ukuya eTijuana, eMexico, ukuphumela eSan Jose, eLos Angeles. Onke amaqela ngaphaya siyanibulisa ukusuka eShreveport, kunanjalo yonke indlela ukuya ePrescott, eArizona, kuqela phezulu phaya elo lilindele enkosini. Ithumela imibuliso kuni naseTucson, kananjalo naseSierra Vista, yonke indlela kuya eNew York, unyuka nokuhla, unqumla isizwe, inkosini sikelele elona. Inqwenela ukuba benilapha ngokuhlwanje le ndawo intle ingala yephondo laseLouisiana, apho kubonakala kungathi likhaya lesibini kum. Ndi niyazi nina bantu phezulu eNew York, niyazi ndibunihleka nje kancinane indlela enithetha ngayo. Ndisekhaya kanye ngokuhlwanga, ehe, wonke umntu apha ezantsi uyazi, but hello dem zana uBurnham, uzise udade uBurnham nabo bonke abancinci nize kweli cala ukusibona. Oh bet, oko kundenza ndizive ndonwabile. Eso sisingesi sokwenene kum, hayi ukungani khathaleli ninabantu baseMpuma nasentla nakwiindawo ezahlukeneyo. Kodwa niyazi ndicinga ukuba ndandizelwe nje ndilijoni elidakala loo manyano, kwaye kufuneka ndihlale ndingaloo ndlela. Ndibuthanda loo nto ngokwam, sisingesi sokwenene. Ndandikwisidlo sakusasa samadoda angoosomashishini apho kungekudala kwixesha elidlulileyo, kwaye bathi ngoku siya kuma sicule umhobe wesizwe, kwaye ndaphakama ndathi, wikhaya lam elidala laseKentucky kude le, lo engumhobe wesizwe. Yiloo nto kuphela ndandiyazi malunga nawo. Ke sinithumela umbuliso kwaye ngoku kwi ndiyakholwa ukuba baya kuzama ukusasaza isidlo sakusasa, kananjalo isidlo sakusasa samadoda angoosomashishini sasa ngomgqibelo. Umzana uGreen uya kunixelela njengokuba ekwimiboko phandle phaya ngoku. Ke uya kunixelela ukuba isidlo sakusasa siqala ngaliphi ixesha kwaye liliphi ixesha busuku ngabunye lokungena kunxibelelwano. Siyanibulela ngobubele obukhulu, sithandazeleni. Kwindibano yasekhaya apha kunye nomnquba kumzalwane uJack, ndiyakucela nje undenzele inceba ngokuhlwanje. Ekubeni bendiya kunika umyalezo wam wokunika umbulelo ukunqumleza isizwe ngokuhlwanje kwiinkonzo zethu zasekhaya ezo ezilandela umyalezo, ngoku ndisenokuba mde kancinci, kwaye ngoko kwakhona ndisenokushumayela imfundiso ethile. Ke ukuba kunjalo kwaye awuvumelani nayo, kanye njengokuba bendihlala ndisitsho malunga nokutya icherry pie, xana ndithe ndaluma imbewu andiyilahli ipayi, ndilahla imbewu ndiqhubeke nje ndisitya ipayi. Ke ukuba kuthe kwenzeka ndakhankanya into ethile ngokuhlwanje, ndike ndi eso sesinye sesizathu sokuba ndithabathe esi simemo ngokuhlwanje ukuba lapha ukuba ndizise umyalezo wam wokunika umbulelo kumaqela ukunqumla ilizwe. Bekungenxa yokuba umzana uJack wayesoloko ewuvula ngokukhululekileyo umnyango wakhe aze athi shumayela loo nto isentliziyweni yakho. Ke ndiziva ndisekhaya ngokwenene. Ke kusenokwenzeka ukuba apha kwindibano yasekuhlaleni apha nomzana uJack kusenokubakho abalungiseleli kunye nabantu abathile abo abangayi kuvumelana nemfundiso. Ngesiqhelo ndinembeko yokungayikhankanyi imfundiso epulpitini yomntu othe wandimema ukuba ndize kumthethela. Ke emva kobu busuku ndicinga ukuba ndiya kube ndithandazela nje abagulayo kwaye ndisenza inkonzo eqhelekileyo. Kodwa bendicinga ukuba ndiya kunazisa kwangaphambili okokuba into ethile leyo endiyitshiloyo leyo kusenokungavunyelwana ngayo. Kuba yivumele nje kungazini kwam, ndiyaqikelela, kwaye andazi bungcono kwaye ndithandazeleni. Ke ngoku masityhileni elizwini kwisahluko apho ndinqwenela ukubhekisa kwiindawo ezininzi ngokuhlwa nje ukuba ndinezibhalo ezininzi kunye namanqaku amancinci abhalwe apho elucwecweni. Ndikhumbula kwityeli lokuqala ndakhwela eqongeni lomnquba wobomi kuma-20 eminyaka eyadlulayo ndakungeyomfuneko ukuba ndibhale phantsi izibhalo zam kunye nesiqiniso. Ndandineminyaka nje ngama-20 ubuncinci ngoko. Kodwa ngoku sele ndidlule ama-25 ke ndi okwesibini. Ke ndiye andisakhumbuli nje ukuba ndandidla ngokuba njalo. Ndimele kukuzibhala phantsi izibhalo zam kwaye ngamanye amaxesha ndishwangathele into ethile ndifuna ukubhekisa kuyo. Ke ngoku iNkosi isikelele njengoko sifunda ngokuphuma elizwini likaThixo kwaye incwadi yamaRoma sahluko sesixhenxe. Ngoku ndifuna ngohlobo lokufundisa oku njengesifundo sesikolo secawa. Ndiyayazi ukuba kukho abantu abamileyo kwaye emnqubeni ngokwesiqhelo Jeffersonville sifuna ukunibulisa nonke ngokuhlwa nje kananjalo. Yazini ukuba inxibelelaniswe phaya emnqubeni kwaye kukhangeleka ngokungathi kusemnqubeni ngokuhlwa nje ukuba benilapha ezantsi. Abantu bangqonge indonga kwaye bayaphuphumana. Ngoku ndicinga ukuba ningaloo ndlela nani bonke abantu abo baphaya phezulu kuloo alenye yelizwe abo bezayo bangene ngenxa yomyalezo. Ngoku siza kusebenzisa oku njengesifundo sesikolo secawe kwaye ayijoliswanga kuyo nantoni na nabaphi na abantu abathile okanye nantoni na. Ekwibandla umzimba kaKristu lo esizama ukukhokelela kwiingcinga ezinzulu kunye neenjongo eziphakemeyo. Sikholwa ukuba ukubuya kweNkosi uYesu kusondela. Siyakukholwa oko nangakumbi ngama-20 eminyaka ukusondela kunokuba kwakukuko ityeli lokuqala ndezayo Shreveport. Oh, okuninzi kakhulu kwenzekile kususela ngelaa xesha. Ngoku sijonge phambili ekubuyeni kweNkosi isizukulwana sethu. Andijonganga mvuselelo kwisizukulwana sethu. Ndijonge ukubuya kweNkosi kwisizukulwana sethu. Ngoku kumaRoma isixhenxe ngethemba lokuba niphethe iiBhayibhile zenu nizivulile kuyo yonke indawo ngoku ukunqumla ilizwe. Sifuna ukufunda ngenyameko. Ngoku lo lo myalezo ngokuphuma apha ubonakala ngokungathi kumtshato kunye noqhawulo-mtshato. Kodwa eneneni ayinjalo. Kum sisiprofeto kwibandla ngemihla yokugqibela. Makhe sifundeni. Manazi nabazalwana kuba ndithetha kwabo abawaziyo umthetho. Indlela umthetho umphatha ngobukhosi ngako umntu ngexesha lonke adla ubomi ngalo. Ba umfazi lowo unomyeni ubotshelelwe kumthetho emyenini wakhe lo gama esadla ubomi. Kodwa ukuba uthe umyeni wafa ukhululekile kuwo umthetho womyeni wakhe. Ke ngoko ukuba ngeli thuba umyeni wakhe esadla ubomi uthe wendela kwenye indoda uya kubizwa ngokuba ngumkrexezikazi. Kodwa ukuba umyeni wakhe uthe wafa ukhululekile kuloo mthetho ukuze angabi ngumkrexezikazi nangona athe wendela kwenye indoda. Ngoko ke bazalwane bam, nani kananjalo ningabafileyo kuwo umthetho ngawo umzimba kaKristu ukuze nibe ngabamanyiweyo okanye mhlawumbi nendelo kuwumbi nkqu kulowo uvukileyo kwabafileyo ukuze sizise iziqhamo kuThixo. Kuba xana besikwinyama iintshukumo zesono ezo ebezikho ngomthetho zazisebenza emalungwini ethu ukuze zizise isiqhamo esisingise kufeni. Kodwa ngoku sikhululiwe kuwe umthetho ukuba nakubeni safayo nje sasibanjwe kuwo ukuze sikhonze ebutsheni bomoya ukuze singakhonzi kubudala bobhalo. Kwaye ngoku masithandazeni. Thixo othandekayo, sisandula ukufunda loo nto esiyikholwayo ukuba ililizwi elingcwele likaThixo. Kwaye yiloo nto esiyikholwayo ukuba akukho nalinye iganyana okanye isuntswana elingasayi kudlula koku kude kuzaliseke konke. kwaye siyakholwa ukuba inkosi yethu yasixelela isityhilelo isahloko samashumi amabini anesibini ukuba nabani na othe wasusa ilizwi lalinye kuyo okanye ongeze ilizwi elinye kuyo kwangokunjalo isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi. Kwaye siyakubona oko ngokumela eli lizwi ngendlela engeyiyo njengokuba uSathana walimela ngendlela engeyiyo kuEva, wambangela ukuba thandabuze ilizwi elinye, waluphosa lonke uhlanga loluntu kwisiphithiphithi esiwileyo, ilizwi nje elinye. Oko siyabona embindini wencwadi, kweza inkosi yethu nomsindisi, kwaye wasinika esi sicatshu lwamalunga nalo. Umntu akayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ngoko sisilumkiso esindilisekileyo kwincwadi yokugqibela yesityhilelo sikaYesu Kristu. Nabani na oyakongeza ilizwi okanye asuse ilizwi, isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi. Oh Thixo, sisazi, sibona indlela esiethe-ethe ngayo. Sisazi ukuba siyahamba phezu kwemisonto ecekethekileyo yobomi, yobubomi buphelayo. Singazi ukuba leliphi na ixesha esiya kubizwa ngalo ukuze siphendule ekuphakameni. Sivumele, oh Nkosi, sibeke ecaleni yonke into esentliziyweni yethu, yonke into esengqondweni yethu, kwaye sikhangele ngqo kwilizwi lakho ngokuhlwanje ukuze wena uze ulitolike ngezihlabo eziphilileyo. Siphe oko. Banga umoya wakho ungawela phezu kwethu kwaye uthambise ilizwi entliziyweni yethu uze sihambe sisuka apha ngolu rhatya singabantu abangcono kunokuba sinjalo ngoku ukuze sibe nombono osondeleyo ngoYesu Kristu. Siphe oko Nkosi ukuze sibe nokuwuqonda umhla lowo esiphila kuwo nokulungiselela kukaThixo ngenxa yabantu bakhe kule yure le inkulu inzima ixesha lobumnyama elo esiphila kulo ngoku. Thixo, sithambise, hayi sithethi kuphela kodwa umphulaphula, kwaye sikunye, yenza ukuba iintliziyo zethu zigubhe elizwini lakho. Kuba ingqalo yobulumko kukoyika uThixo, siphe ezi zinto bawo kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ndingathanda ukuphawula la manqaku ambalwa lawo ebendiya kuwenza apha kunye nezinye izibhalo ezo ebendiya kuthanda ukuzilandela ngokusondeleyo ngasemva ukuba inkosi ithandile ukuya kumyalezo wokunika umbulelo kolungabonakaliyo ka umanyano olungabonakaliyo lomtshakazi kaKristu. Umanyano olungabonakaliyo lomtshakazi kaKristu awuvakali njengomyalezo wokunika umbulelo. Nangona nasiphi na isibhalo sinombulelo ngaso sonke, ndiyambulela uThixo ngokuphila kweli xesha leziganeko zokuvala zokugqibela zembali yeli hlabathi. Andazi ukuba bendinento yokutsho ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, kwaye ukuba uThixo wayeya kube ebeke inkqubo iphela kum aze athi kum, ndifuna ukuba ushumayele. Kwaye ngoku sesiphi isigaba osinqwenelayo ukuba uye emhlabeni ukuze ushumayele kuso? Ngendakhetha esi sigaba kuba ndicinga ukuba esi sisigaba segolide. Ngokuqinisekileyo bendingathanda ukuba lapho ngexesha lotyelelo lwakhe emhlabeni, kodwa nangoko ndicinga ukuba eli kanye ngoku lixesha elikhulu kakhulu ngokuba ilixesha lokuba eze kuthabatha abantu abo abahlawulelayo. Sisondela eluvukweni xana bonke abahlawulelweyo beya kuza ngaphambili. Enjani ukuzuka inyhweba esinayo kuthetha kubantu abafayo ixesha elikhulu? Sidlamkile malunga nalo, kwaye siyazi ukuba imbali iyavala, imbali yehlabathi iya kuphela kwakamsinyane. Ngoko siya kungena kusuku olutsha kwimileniyam enkulu, ukuba njengekholwa elinye ndiyakholelwa kwimileniyam, ulawulo lwemileniyam noKristu, iwaka leminyaka phezu komhlaba. Kubuya ngokwasenyameni kwenkosi uYesu ukuza kuthabatha abantu abasenyameni bezukisiwe ngegazi lakhe elicocayo. Paulus apha wenza umzekeliso kwisibhalo sethu malunga nomthetho nobabalo, kwaye ezizekelisa njengomtshato noqhawulo-mtshato. Esi sicathulwa kunqabile kakhulu ukuba kushunyelwe ngaso ngokuba si ngaphezulu okanye ngaphantsi sibhekiselele ku njengomtshato noqhawulo-mtshato, kodwa kananjalo sibhekiselele kwinxalenye enkulu kakhulu yomtshato noqhawulo-mtshato, ngendlela leyo azama ukulungelelanisa apha ukuze thina njengebandla singabuye siphinde kwakhona sitshatele kwihlabathi kunye noKristu kwangaxeshanye, kwaye sibe ngokwasemthethweni, kwaye sibe semthethweni malunga naloo nto. Kunokuba njalo ukuba umfazi ahlale nendoda ngeli thuba enomyeni ophilayo, kwaye ndinezizezam iingcinga ngako okuya, kwaye ndiyakholwa ukuba oko kuthethwa iBhayibhile kuyinyaniso. Kodwa ndiyakholwa kananjalo kusekukholelweni kwam ukuba ityhila enye yeemfihlelo ezinkulu zesiprofeta, kwaye ndiyathemba ukuba inkosi iya kusinceda ngokuhlwa nje njengokuba sihambisa oku kubantu bethu abalindileyo ukunqumleza ilizwe. Kwathiwa ngaxesha lithile ndandifunda xana ndandibhala inqaku ukwenzela oku, andisayikhumbuli ncam incwadi leyo ikuyo, kodwa ndiqinisekile ukuba oku kulungile. Ukuba enye yencwadi endayifundayo ngomnumzana uMoody, uDwight Moody eChicago, sinebandla elikhulu elimameleyo eChicago kananjalo ngokuhlwane, ukuba umnumzana uMoody emva kokufunda amaRoma esixhenxe wabalekela esitratweni, wayeyindoda yokuqala awahlangana nayo wathi kuyo, ingaba uyalwazi ubabalo? Wayeyindoda yaphendula, ubabalo ngubani? Umnumzana uMoody wathi, ubabalo lukaThixo. Kwamvuyisa kakhulu xana into indlela olwathi ubabalo lwasahlula ngayo emthethweni, kwaye nendlela ukuba yeyiphi indawo ubabalo oluyidlalileyo. Ke ngoku nantoni na endifuna kuyenza inini na? Ndasoloko ndibaxelela abantu xana ndiwela umgca kwelinye icala, ndiyakuthanda ukuma kwaye ndicule ubabalo olumangalisayo simnandi kangakanani isandi elo elasindisa usizana olunjengam. Ubabalo oluxabisekileyo, ubabalo okungakumbi kokwazi ubabalo, kuba kungobabalo sisindisiwe, hayi ngaloo nto esinokuyenza. Oko sinokuba nako nantoni na esiyenzayo ayibalelwa kuthi, ubabalo koko kusisindisayo. Ngobabalo nisindisiwe, ngalo ukhona. Ndangandingongeza kulo mfazi ubabalo ndingambeka eBhayibhileni kananjalo njengoko ebizwa ngokuba ulinenekazi elinyuliweyo, lo nkosazana lubabalo endiya kuthetha malunga nayo. Uyazi iBhayibhile iyaxela yathi kwinenekazi elinyuliweyo, koko ukuba uyaqaphela nyuliweyo livela kwigama inenekazi elinyuliweyo, inenekazi elinye phakathi kwawo onke amanye amanenekazi lalonyuliwe. Njenge intombi eyayiza kuzisa umzimba kaThixo emhlabeni wayengumfazi owanyuliweyo, uThixo wakhetha uMariya, kwaye kananjalo uThixo ukhethe inenekazi elinyuliweyo elo elingumtshakazi wakhe linyuliwe. Ndiyathemba ukuba singamalungu ako oko nokuhlwanje kunqumla ihlabathi, kunqumla isizwe gxebe. Umzekeliso apha ubonisa ubudlelwane bomtshakazi kuKristu, inenekazi elinyuliweyo, nendlela awayeya kuziswa ngayo kuye, apho abeya kuvela khona, nendlela awayeya kuthi aziswe ngayo kuye. Ibandla apha kumzekeliso lowo esiwubonileyo lizekeliswe ngomfazi, nto leyo umfazi usoloko engumzekelo webandla ngokuba ibandla liqwalaselwa lingumtshakazi. Umtshakazi lingumtshakazi wenkosi uYesu, unyana kaThixo. Loko ukuba uya kuqwalasela, jonga imeko kunye nokuziphatha kwabafazi, kwaye uya kulibona apho ibandla likhoyo. La amanye ala manqaku asenokubonakala engaqhelekanga kwabanye benu, kodwa ayahambelana nomyalezo endinawo ovela enkosini, lowo endizama ukuba ndiwufikise ebantwini. Yabona, jonga yonke into esemvelweni, indlela eyenzeka ngayo, imvelo uze uyikhangele ihambelana ngokuqinisekileyo neyokomoya ngokunjalo. Ngoko, ukuba uya kubona ukuziphatha kwabafazi ehlabathini namhlanje, khangela ukuziphatha kwebandla lehlabathi namhlanje. Jonga nje kakade ngoku, kukho kananjalo ukuziphatha komtshakazi wokomoya ibandla. Yabona, kujonge oko kananjalo ngokuba oko kubizwa ngemvelo kubanga ukuba kungumtshakazi. Ngoko, ndiyacela makhe ndithethe kwakhona kwibandla lasekuhlaleni. Musani ukuziva kakubi ngoku, ndithetha kubo bonke ukunqumleza ilizwe kwiloo nto endiyicingayo inenekazi elinyuliweyo. Ke ukuba kuyenzeka ukuba kubekho abalungiseleli aba bangavumelani, ke thulani nje okwethutyana. Yabona, qaphela, mamela nje, qaphela lo mlinganiswa. Xana ubona abafazi nje bengalawuleki nje besenza nantoni nabafuna ukuyenza, khangela ibandla lenza kwaloo nto inye. Qaphela kodwa khangela, xana umtshakazi wokomoya xana eqalisa ukuba nemvuselelo, xana eqalisa ukubuya azilungelalanise ngokwakhe nelizwi likaThixo, khangela ngoko kwakhona. Uyabona indlela leyo izibhalo ngelo xesha kuya kubakho umyalezo oya kutshayela ukubamba loo mtshakazi, ukubamba loo mfazi onyuliweyo. Kuba njengoko ihlabathi uSathane umlukuhla lo owamlukuhlayo umtshakazi wokuqala ukuba one ncamnye noThixo ngokungalikholwa ngendlela eyiyo ilizwi lakhe. Kwaye ngoku namhlanje njengoko silibona ibandla lemvelo kwivangeli yenu yobukrelekrele nisiya kude nakude ukusuka elizwini kwivangeli yokonwaba, sifumanisa ukuba abafazi behlabathi ezitshatweni amalungu wokunjalo baziphatha ngokwesimo esikwasinye. Awunakuze ubaxelele balahlekelwe yiyo yonke imvakalelo yesidima esiqhelekileyo abantu abanaso. Yabona, kwaye yiloo ndlela ibandla lithela abayiyo, kwaye ungayibona loo nto isiya ngqo kwibhunga lentlanganisela kanye njengokuqinisekileyo njengayo nantoni na ehlabathini, kwaye kanye ukuya kungena eRoma kangangoko linokuba nako. Yabona, kuba iprofetiwe kwaye naliya oko kukuziphatha kwayo. Kodwa ngoko jonga kwakhona kwibandla lokomoya indlela elaqela labantu libizelwe ngaphandle abonyulweyo ngayo yonke imvuselelo. UMartin Luther kwenzeka ngendlela efanayo kuhlaziyo, kwenzeka into efanayo ngexesha likaJohn Wesley, kwenzeka into efanayo xana iPentecost yaqalisayo. Babalahlela abo bafazi kanye emva emgceni kunye nelizwi, baza ngoko bashenxa bemka. Ngalo ke libuyela emva langena kwisiphithiphithi. Kodwa ngoko ixesha apho abantu bakulungeleyo ukuma emgceni kukho umyalezo ozahamba phambili kwaye bahambelana nawo. ULuther wayengumthunywa olunye usuku wogwetyelo, laze ibandla langqamana nalo kanye abanye babo baqhubeka baya phambili. UWesley weza nongcwaliso, ibandla langqamana kanye nalo. IPentecost yeza nokubuyiselwa kwezibabalo, ibandla langqamana kanye nako abonyulwa baloo mhla, kwaye ngoko banyamalala babuyela emva kanye kubuhlelo kwaye bahamba kanye nabanye bonke kanye ezantsi emgceni. Ngoko kodwa qaphela, xana abantu beqalisa ukuzama ukuhambelana kunye nelizwi, nako kufika umyalezo omtsha ovela elizwini likaThixo kanye ngqo ukuya ebantwini, kwaye bawubamba loo myalezo baze bahambelana nawo lonke ixesha. UkuThixo nje sinako oko, sineentsapho, lonke usapho olulapha luqhelene naloo nto. Ngamanye amaxesha yonke into iya kuhamba kakuhle kuwe iminyaka, ngoko konke ngaxeshana uya kuhlangana nomnqa apho siyayitsho kumaxesha amaninzi apho eMzantsi. Xana inethayo iyakugalela kwaye yonke into ihamba kakubi, udlula kwixesha lasebusuku. Emva koko kubakho ukusa kuze kubekho eli xesha lasebusuku, yonke into ihamba ngokuqhubekayo. Umprofeti uPaulos apha uthi umfazi akanakuphinda atshate ade umyeni wakhe wokuqala abe ufile. Akanakuphinda atshate lo gama umyeni wakhe wokuqala esaphila, yena nangasiphi na isizathu konke konke umele ukuhlala yedwa okoko nje umyeni wakhe wokuqala esaphila. Kwaye ukuba uthe wenza isono esinjalo uya kubizwa ngokuba ungumkrexezikazi. Ndithetha ngokwemvelo ngoku ukuze ndiyizekelise ngokomoya. Ukuba lo mfazi uthe wenza isono esinjalo, ngoko uphawuliwe umkrexezikazi. ukuba uthe waba nabayeni ababini abaphilayo ngaxeshanye. Ngoko ke ulahlekelwe ngokwenza oku amalungelo akhe kuThixo nasezulwini ngokwenza njalo. Ngokuqinisekileyo wenza njalo. Ulahliwe kuqoqosho lukaThixo ngokwezibhalo ezo endigqiba kuzifunda. Ke linjalo nebandla xa nalizama ukuxubanisa imvumonkolo nehlelo kunye nelizwi likaThixo, alinakuze litshatele kwihlelo lize libe ngumtshakazi kaKristu ngaxeshanye. Lifanele ukuba life komnye okanye omnye. Umthetho utsho njalo apha. Kukho imithetho emininzi elizwini likaThixo kwaye lowo ngumthetho wakhe. Paulus uthetha kwaloo nto inye apha. Alinakuze litshatele kwicawe yemvumonkolo yehlabathi lize libe ngumtshakazi kaKristu ngokuba yena enye ichasene kunenye. Ngoku khumbula sithi ke siyakukholwa oku kodwa sikukholwa okuya. Ukuba utshatele kuKristu, uKristu lilizwi likaThixo. KuYohane ongcwele sahluko sokuqala sathi ekuqalekeni ube ekho ulizwi kwaye ulizwi ekuye uThixo kwaye ulizwi enguThixo. Kwayena lowo wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. UKristu wayelilizwi eliphilileyo, wayesoloko elilizwi, uselilizwi, uyakuhlala elilizwi. Wayekuphela kwesibonakalaliso seempawu zikaThixo, kuba wayengunyana kaThixo. Kwaye nawuphi na unyana uzimpawu zikayise, kwaye kanti njengoko wawukwimfuza kayihlo emzimbeni kayihlo xana wayeyinkwenkwe eselula wawukuye. Nangoko wayengenako ukuba nobudlelwane nawe ngokuba ubengakwazi, kodwa ngoko ngemihlaba echumayo kamama waziswa emhlabeni waze waba kumfanekiso kayihlo ngoko ukuze abe nobudlelwane nawe. Kwaye ke nani ngonyana bakaThixo neentombi zikaThixo ngaphambi kokuba nkqu kubekho inyanga, inkwenkwezi okanye imolecule. Nani ngonyana neentombi zikaThixo kuba kuphela nikukubonakalaliswa kwasenyameni kweempawu ezo ebezikuThixo kwasekuqalekeni. Kuba sinye kuphela isimo sobomi obungunaphakade kwaye obo yayinini ngaphambili. Anazi kwanto malunga noko, ungazange wazi xana wokuyihlo wasemhlabeni kodwa wabonakalaliswa kuye ngokomfanekiso wakhe. Ngomfanekiso kaThixo wenziwa kwaye wabonakalaliswa ngenxa yozuko nobudlelwane bukaThixo. Kwaye ke ngoko ngokuqinisekileyo njengokuba imfuza yakho kwafuneka ukuba ibe kuyihlo ngaphambi kokuzalwa kwakho kwemvelo, imfuza yakho yokomoya kwafuneka ukuba ibe kuThixo ngokuba uyimbonakaliso yeempawu zeengcinga zakhe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Kunjalo akukho ndlela yakuyibaleka loo nto. Kunjalo oko ngoku siyaqaphela ngoko ukuba obabomi bungaphakathi kuwe, ubomi bukaThixo ekubeni bukuwe ukususela ekusekweni kwehlabathi. Ngoku awukwazi kuxuba imvumonkolo yehlelo nelizwi ngokuba zichasene kakhulu enye kwenye. Yiloo nto kanye uSathana wazama ukuyenza ngobulumko bokuqonda kwakhe kuEva. Wathi wavuma ukuba uThixo wakutsho oko, kodwa wathi ngokuqinisekileyo andisayi kufa, yabona. Kwaye bakukholwa oko. Kwaye yiloo nto imvumonkolo eyenzileyo ngokuhlwanje ihlelo libahlule abantu labasusa elizwini likaThixo. Akazange uYesu athi xa nafikayo nina ngesithethe senu niyenze into engento imiyalelo kaThixo ebantwini. Kwaye ngayo imvumonkolo yethu siye sabohlula ubudlelwane bomoya oyingcwele ukuze buthambise ilizwi likaThixo elo elifakwe kwesi sizukulwane. Sibahlule abantu kanjalo ngehlelo ukuze bangabi nalo ithuba lokulibona. Ngoku uThixo yena usosonke isizukulwane wongeza inxalenye entsha yencwadi yakhe. Oko konke kuhamba kunye njengokuba umzimba wam wakhiwe, ndixelelwe ukuba waqala ngethambo lomqolo kodwa wawungelo thambo lomqolo wonke. Wasuka kuloo nto waya kwimbambo kwaye ukusuka kwimiphunga nokuya ezandleni neengalo neenyawo nanjalo njalo. Kwaye oko kweze ekubeni ngumntu lowo endinguye. kwaye ngokunjalo uThixo wabonakalaliswa ekuqalekeni kwaye ekugqibeleni wabonakala njengoYehova uThixo uyise, ngoko wabonakala njengoThixo unyana kuYesu Kristu, ngoku ubonakele njengoThixo umoya oyingcwele. Kwalo Thixo omnye lonke ixesha ukubonakalaliswa okuthathu koko Thixo omnye, ngoko sifumana koko ukuba isizukulwana ngasinye uThixo wasabela ilizwi lakhe kususela ekuqalekeni, kanye njengokuba indaleko evolution yeza, kanye njengento yokuqala uThixo wayidalayo mhlawumbi yayimakhesiki, wadala ubomi bezityalo kuqala, ngoko wadala ubomi besilwanyana ngokulandelayo, ngoko wadala ubomi bomntu ngokulandelayo, uhlobo lwendaleko evolution ukwenyukela phezulu. Ke bekunjalo kuThixo nebandla lakhe ugwetyelo phantsi kukaLuther uncwa, oko kukutsalela umtshakazi wakhe ngaphandle, ngoku udala umtshakazi wakhe ugwebelo phantsi kukaLuther ungcwaliso phantsi kukaWesley nanjalo njalo. Yabona yena indaleko evolution yomoya ekubeni inikiwe ngakumbi nangakumbi, kuba umzimba uyakheka usiza kwintloko leyo inguKristu, umzimba kaKristu. Oku yena njengomfazi ukuba utshatele kuKristu ilizwi akanakuze atshatele kwicawe yehlelo ngaxeshana, kuba ubothiwe ngalo. Uyaku akanakuphila nabayeni bobabini ngaxeshana, bachasene omnye komnye, omnye uthunywe nguThixo, omnye wenziwe ngumntu. Ke bachasene wathi, makhe lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, elam libe yinyaniso, uThixo wakutsho oko. Nje ngokuchaseneyo kanye omnye komnye, njengokuba umthetho wawunjalo kubabalo, njengokuba uPawulos ubethetha ngawo apho, omnye kufuneka ukuba afe ukuze abe nomnye, kwaye ukuba uthe wazama ukubaxuba uya kubizwa ngokuba ngumkrekrezikazi. Oh, ucinge nje oko, New York, Arizona, ukunqumleza isizwe, ucingeni nje oko, uThixo wathi ukuba uthe wazama ukutshatela kwababini ngaxeshana uya kubizwa ngokuba ungumkrekrezikazi. Ngowuphi umkrekrezikazi onokungena ezulwini? Ngaba uThixo angatshata nomkrekrezikazi ngokuqinisekileyo? Hayi, wasicela ukuba singakwenzi oko, uya kubizwa ngokuba ungumkrekrezikazi. Ngoko abantwana bakhe ukuba ungumkrekrezikazi, abantwana bakhe bayimigqakhwe, imigqakhwe, imigqakhwe kwintoni? Hayi kwicawe, kodwa kwilizwi. Yena ngumgqakhwe. Onjani wona umfanekiso wesi sityhilelo sesithathu apha, womhla wokugqibela wesigaba sebandla laseLaodike? Elinjani lona iqela lemigqakhwe? Onjani wona umcube wobuhlelo? Idikidiki iqhubele phambili kwaye lizibize ngokuba lingamaKristu, kwaye likhanyele ilizwi likaThixo benesimilo sokuhlonela uThixo, ukanti bayawakhanyela amandla ako njengoko umprofeti watshoyo ukuba baya kuba njalo. Umtshato ungowona mmiselo mdala kakhulu ehlabathini. Umtshato wenziwa kuqala waza wasekwa emyezweni wase-Eden. Umfazi uphathiswe iimpawu ezithile ezo ekungafanele ukuba azingcolise. Umfazi uthenjiwe kokuya. Akukho sidalwa emhlabeni esinjengomfazi. Akukho nja imazi, akukho mazi yalo naluphi na uhlobo ephathiswe uphawu olo mfazi alulo. Umfazi wayengekho nkqu kwaseku ekuqalekeni kwendalo, ukuba uThixo wayesazi ukuba uyakuwa. Zonke ezinye iimazi bezingenakukrexeza, nguye kuphela onokukrexeza. Ukuba wayethe wenzo wafana nowokuqala, oko bekuya kuba okungahambelaniyo nobulumko obukhulu bukaThixo. Yabona, wenzo waba yimveliso ephume endodeni. Kodwa ngenxa yokuba wayephoswe ngaphaya kwela cala, kananjalo wanikwa umyalelo ongcwele ovela kuThixo ukwenzela intlawulelo. Uneempawu anazo ezo angafanele ukuba azingcolise. Ukuba uthe wazonakalisa, ungcolisekile ubomi bakhe bonke, ungakhathaliseki ukuba uxolelwe kangakanani na, akanakuza agwetyelwe. Yakukubetha oko kancinci nje, unesibhalo ngaloo nto kwimizuzu nje embalwa. Angakwazi ukuba axolelwe ngenxa yokungcoliseka kwakhe, kodwa akanakuza agwetyelwe kobu bomi. Oko kusoloko kunaye, qaphela ngoku unikwe oku, usenokuxolelwa kodwa hayi ukugwetyelwa. Umzimba wakhe unikelwe kuye isabelo esingcwele esivela kuThixo. akukho mazi yanja, akukho intaka, asikho esinye isilwanyana, asikho esinye isidalwa esinjalo, hayi, nguye kuphela. Ngawo, yena isizathu sokuba abe ngcwele kangako, umelwe kukuba azise ubomi emhlabeni. Umzimba wakhe ngumhlaba wokulima ubomi. Ngoko ke, seso sizathu sokuba anikwe eli themba lingcwele. Ngoku apha kulapho nisenongavumelani nako uninzi lwenu befundisi bezakwalizwi. Yiloo nto eyangcolisa uhlanga loluntu luphela. Koko akukrexeza kwasekuqalekeni. Umhlaba wakhe wokuvelisa wonakaliswa. Wazisa loo mawele, uKhayini no-Abheli, isenzo esinye, abantwana ababini, siphengululeni izibhalo. Ha. Qaphela ngoku, sifumana ukuba umzimba wakhe yayiyimihlaba yokuvelisa. Kwaye ke ngoko, uyintembeko engcwele. Ukungangcolisi oko ngoku ndiyathetha ngoku ndisizisa oku kumzekeliso ukunibonisa apho ibandla limikhona. Andithethi ngani bafazi nokuba niyintoni na oko kuphakathi kwenu noThixo okanye nina madoda, kodwa thetha ngebandla noKristu oko oku kunikiwe ukuzisa ubomi obo kuphela uThixo ngokwakhe anokuthi abunike. Umyeni wakhe usenokuba ngumthwali wembewu, kodwa uThixo umelwe kukuba avelise ubomi. Unjalo oko umele ukubabuze. Bonke ubomi umele ukubabuze buvela kuThixo. Nabuphi na ubomi bumele ukubabuze buvela kuThixo. Ugqwethiwe kwaye yiloo nto obuyenza ukuba bube sisono. Kodwa ubomi kufuneka ukubabuze buvela kuThixo. Uyimbangi yobomi. Ngoku yena unongcwaba inye. Funa ukukhankanya izinto ezintathu apha ezo ekufuneka ukuba angesuki kuzo. Ngoku ndiyathetha, gcinani ibandla engqondweni ngeli lixa ndithetha oku ngomfazi wasemvelweni, njengokuba uPawulos elapha kwisahluko sesixhenxe sabaseRoma. Unentembeko engcwele yesidima enikelwe kuye yinkosi yakhe, isidima esithile. Akukho nto yimbi isiphetheyo ngaphandle komfazi. Njalo oko kumiselwe kuye nguThixo. Akumele ukuba singcolise eso sidima. Ukuba uthe nkqu wenza into ethile engalunganga, kumele ukuba ahlambulule oko kumyeni wakhe ngaphambi kokuba amthabathe kwaye alungise loo nto. Ngokufanayo njengebandla elo elitshatele emthethweni, limele ukuba liza kananjalo phambi koKristu ngaphambi komtshato wesibini. Kufuneka ukuba akuhlambulule oko. Ukuba akayenzi waze wahlala nomyeni wakhe iminyaka elishumi aze ngoko akuhlambulule oko, unelungelo lokumala aze atshate omnye umfazi. Eso sisibhalo. Umbulo ukuphila kungacocekanga. Yosef, musa ukoyika mthabathele kuwe uMariya umkakho, kuba loo nto ayimithiyo phakathi kwakhe kungomoya oyingcwele. Wayesezimisele ukumala ngasese, yabona, emva kokuba wayesele eganele kuye. Xana uthe waganela kuye ngokokwazi kukaThixo utshatele kuye. Qaphela ngoku, unentembeko engcwele yesidima ethe yanikezelwa kuye, esithenjelweyo kuye yinkosi. UThixo wamnika eso sidima kanye njengokuba kwakunjalo emyezweni wase-Edeni, usengathi ewe okanye athi hayi. Unentembeko engcwele yobufazi enikelwe kuye, leyo ekungamele ukuba ayaphule. Bufazi endithetha ngabo apha kukuziphatha kwakhe, isimilo sakhe apho amadoda akhoyo, hayi ukuba avumele yonke indoda. Ekhangela kwezi zikrini abone aba badlali bebhanyabhanya bephuzana bewolana beziphatha kakubi kwaye bejikeleza phezu kwabo bafazi. Umfazi okwenzayo oko ngowesimilo esibi, usenokuba nesidima kungenjalo. Kodwa yabona entliziyweni yakhe xana loo madlala amadlala esondo asemilebeni, indoda ethi imphuze umfazi yona enenene ngokunokwenzeka ekrexezini. Amandla esondo asemilebeni yomfazi nakwimilebe yendoda, isenokumncamisa esandleni oko akunakuxubanisa amadlala abo esondo. Kodwa amadlala esini asemilebeni, kwaye nibone bonke obu buvuvu eHollywood namhlanje bako konke oku kuziphatha kakubi nokuthandana nabafazi kujikelezwa nanjalo njalo, kwaye amantombazana amancinane ejonge kuyo yonke loo nto, akumangalisi ukuziphatha kwethu kubolile kwaye konakele nokungcola. Yabona ngokuba kubekwe phambi kwabantwana njalo oko, kumele ukuba kube njalo ngomhla wokugqibela. Okugcina ibandla engqondweni liyaphuza kwaye liziphethe kakubi kwaye lixubanayo yonke enye into ngaphandle kwelizwi. Yeka umthuli nemfundo nophando lwenzululwazi nanjalo njalo. Xana inzululwazi, imfundo, yonke into ichasene ngokupheleleyo noThixo. Yonke inkqubo yempucuko leyo esinayo ngoku ingumxhasi Kristu ngokupheleleyo. Inkqubo yemfundo ingumxhasi Kristu, impucuko ingumxhasi Kristu, ichasene noThixo. Uthi ngokuchasene nempucuko uThixo uya kuba nempucuko ngolunye lwezintsuku engayi kuba nako nakuphi na ukufa okuyanyaniswayo kuyo. Le mpucuko yale mihla yangoku iza ngoSathane yakukungqina oko kuni ukuba inkosi ithandile ngokuhlwanja ngokuphuma eBhayibhileni. Zonke ezi zinto zezikaSathane, impucuko yethu entsha ayiyi kuba nayo yonke le nto kuyo. Unobo bufazi bungcwele. Akumangalisi ukuba loo madoda enze kubafazi ngendlela enza ngayo kungenxa yokuba abafazi baziphatha apho amadoda akhoyo ngendlela abenza ngayo. Uzibonakalisa ngokwakhe apha phandle enxibe iibhulukhwe ezimfutshane kunye nemipitso nempahla yamadoda nezinto ngaphandle esitratweni bazibhijabhije kumacala onke. Ungakhathaliseki ukuba uthini na, usenokuba nesidima endodeni yakhe njengoko enokuba njalo, kodwa emehleni kaThixo ungumkrexezikazi. Nabani na okhangela umntu oyinkazana ukuba amkhanuke usele ekrexezile naye entliziyweni yakhe, kwaye uzibonakalise ngokwakhe ukuba abe yiloo nto. Kwaye yiloo nto kanye icawe eyenzileyo kunye nehlabathi. Qaphela oko kunikezelwe kuye isidima esingcwele, ubufazi obungcwele kunye ngoko nobumama obungcwele abeke umyeni wakhe. Nje khangela namhlanje kwizixeko ezithile, ezixekweni ezininzi badinkqubo abanamatheko amakhulu kwinto ebizwa ngokuba luluntu. Amalungu ecawe nawo babeke iminqwazi yabo phantsi kwaye bonke banxile baze bafake izitshixo zabo kuyo. Fazi ngamnye uya aze akhethe isitshixo emnqwazini ukwenzela indoda ayakuphila nayo ngempela veke. Zonke iindidi zamatheko anjalo, nto leyo ndinento eninzi endinokuyithetha apha ukuba inkosi ithandile. Andibanga naxesha lakungena kuloo nto ukumgcola okunjalo, kwaye nebandla libi nje kangako kunjalo bekrexeza nayo yonke into, kwaye alinamsebenzi wokuba liye kungena kuyo. Limele kukuba lihlale nelizwi. Izakhiwo zilungile, izibhedlele zilungile, zonke ezinye ezi izinto zilungile, iinkqubo zemfundo oko kulungile. Kufuneka ukuba siphile apha, kufuneka sifundile sibhale, leyo yenye yezoqoqosho. Ngokuba bekungafanelanga ukuba sinxibe naziphi na iimpahla ekuqalekeni. Ndiyakushumayela ngaloo nto kamva ekupheleni kwale veki inkosi ithandile, kodwa kufuneka ukuba sinxibe iimpahla ngokuba uThixo wasinika iimpahla, kodwa ekuqalekeni sasingazidingi, sasigqutyuthelwe. Ngoku ugqunyiwe kwisono sakho, akazi nkqono ukuba uyona. Yabona njengokuba wayenjalo ngoko ngoku wogqunywe ngumtyholi, ngoko wayegqunywe nguThixo, umahluko wakho oko. Ngoku sifumanisa ukuba uye wanikwa le ntembeko ingcwele leyo kungafanelanga ayaphula yobufazi enze abe nesimilo sakhe, akhulise abantwana bakhe, abekeke emyenini wakhe. Namhlanje banikela ingqalelo encinci ngakumbi ngaphezu kwayo nantoni na ekhoyo ehlabathini. Fanele ukuhlala eofisini yam ngelinye ixesha kwaye ubone amadoda ezisa abafazi bawo apho bazama khona ukulungisa kunye noThixo baze bahlambulule onke amadoda baye baphila kunye nawo nayo yonke enye into kususela oko batshatayo. Oh, uthi abo hayi lawo ngamapentekoste, aha abanye abayi kuzi ke ngathetha ngendlela esinokuthi simke ngayo xana ufikelele ekuzixubeni nehlabathi, icawe nazo zonke iifashini nezinto esinazo. Asisenjengokuba ipentekosti yokuqala yayinjalo kunokuba imini njalo kobusuku. Ye sakhukhulisekela ndaweni ithile, kwisiphithiphithi esithile esimnyama ndaweni ithile, saza salahleka. Elinjani lona ithemba ukuba ngcwele, olunjani lona uxanduva kumfazi? Ngo uyabona ngokuba kutheni engumzekelo webantu elo elinoxanduva olufanayo. Njengokuba umfazi enoxanduva olungcwele kuba umama bakhe kwizidima zakhe kumyeni wakhe, ibandla linoxanduva olungcwele emthandazweni naselizwini nakuKristu kanye njengokuba umfazi enjalo. Kwaye njengokuba umfazi ekhukhuliseka nenye indoda xana ibandla liphuma kwezi nkqubo zamaziko neenkqubo zakwakha kunye nezikolo nanjalo njalo, andinanto nxamnye nazo. Zonke zilungile, bafeza injongo yabo, kodwa abanjalo. Uyesu akazange athi hambani niyokwenza izikolo, wathi shumayelani ilizwi. Kulapho balityeshela khona, hayi ukwenza amaziko ezibhedlele nanjalo njalo. Zona zilungile, kodwa lowo ayinguwo umsebenzi webandla, umsebenzi wabo wokushumayela ivangeli. Kodwa senze yonke enye into ngaphandle kwaleyo, kwaye siye sakhukhuliseka sangena kanye njengokuba wenzayo uSathana saxubanisa oko nevangeli ethile. Into ethile enye kunye nento ethile enye yade yaba yingxuba kaxaka engento ukonakala, qune lethu liphela hlabathi lonke. Khangela imikhwa yehlabathi, ngifunda iyodidigest apha kungekudala kwixesha elidlulileyo apho amantombazana aselula ayeka ukuya exesheni namadoda ukuguquka kobomi phakathi kwama-25 eminyaka obudala bengena kwiminyaka yabo yobudala obuphakathi ukonakala ngokuba ngenxa yophando lwenzululwazi lokutya nezinto ezo zaphukileyo ukusuka kwizinto zemvelo esifanele sizifake emizimbeni yethu asiyonto ngaphandle kwegquba lokonakala okufayo ngoku yiloo nto ibandla eliyiyo kananjalo likwimeko efanayo lingumzekelo linezidima ezinye ezixabisekileyo ngomoya ezinikeziwe kulo ukuze ligcine umoya nelizwi kwaye lingaze likrexeza nayo nantoni na yehlabathi okanye nantoni na hlala uyintombi enyulu kwilizwi njengokuba umfazi kumele ahlale nesidima kumyenwana lithemba elingcwele ukuhlonela ilizwi lenkosi yakhe ngaphezu kwayo yonke imvumonkolo eyenziwe ngumntu ubulumko ihlelo elikhoyo ibandla linikwelo themba ukuba bathi ke icawa yam andikhathali nokuba icawa yakho ikholelwa ntoni ukuba ichasene nelizwi likathixo hlala kude kuyo ibhayibhile yathi uyesu kristu isekwa nguyesu wanamhlanje nangona phakade umarko 16 uthi le miqondiso iyaqangela nabo bakholwayo ukuba ibandla lishumayela kwakuhlukileyo kuloo nto musani yifani kuloo nto zalwani ngokutsha kwilizwi likathixo hambali niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo obo bubude biya kubuhamba le miqondiso iyaqangela nabo bakholwayo kulo lonke ihlabathi naso sonke isidalo eso ebesiya kukholwa yabona indlela esimke ngayo kuye ngokuqinisekileyo kodwa unoxanduva lwayo kodwa ngoko khangela yintoni iHollywood ithabathe izinto ezisisidima kubafazi bethu uhleli apha nijonge kwixhegokazi elithandekayo udat Schrader uninzi lwabafazi apha nasemva nodat Moore ngapha abafazi abadala abakhumbulayo kwiminyaka embalwa eyadlulayo ukuba umama wabo okanye inkqunabo bababethe bahamba ngaphandle ezitratweni ngale ndlela abanye babo bafazi bahamba ngayo namhlanje amalungu ecawa babeya kumvalela lo mfazi ngenxa yokuba ephambene ulibele ukunxiba isiketi sakhe ke ukuba yayikukuphambana ngoko kukuphambana ngoku ke kangela ihlabathi liphela liyangqina ukuba kukuphambana jonga ekubulaleni kunye nezinto ezenzekayo ngoku ehlabathini yabona impambano yonke into iza ekuzalisekiseni isityhilelo singafika kuyo kule veki apho ezo zinto zoyikekayo zona azikho mvelweni ezo zizinto zokomoya ezo ezenza abantu bakhalele amatye neentaba nayo yonke enye into ukuba zibawele epheleleyo impambano ngokupheleleyo eli hlabathi eliya kungena kuyo kanye ngoko liphantse laphaya ngoku ukuba uyazibona izinyathelo zalo nalo lonke apho likhoyo lilingxisha kanye esitratweni kanye ezantsi kwizitulo zecawa impambano epheleleyo lenza izinto umntu ebengayikucinga nokuzenza kwaye ekubeni ephucukile khangela into eyenziwe yiHollywood umfazi khangela indlela engayo iphange izidima ezingcwele zomfazi ukuqhubeka nokuqhubeka singahamba yabona konke oku ulahlekelwe kuko ukwenze njani oko ngokuba kwakukho isixhobo sobuqili esibizwa ngokuba libandla njengokuba sasikho emyezweni wase-Eden umntu onobuqili umtyholi wangena ebandleni kanye njengokuba wenzayo emyezweni wase-Eden wamlukuhla ukuba angene kubo ukhohlisiwe umfazi ucinga akafuni kungalungi uEva wayengafuni ukwenza kungalunganga akuzange kwenzeke ngabomo kodwa yena ibhayibhile yathi kutimoto wesibini kutimoto wokuqala isithathu wayekhohlisiwe kwaye ukukhohliswa asikuko xana uyenza ngabomi loo nto kuxana ukhohliselwe kuyenzeni loo nto kwaye yiloo nto kanye eyenzekileyo namhlanje ukhohlisiwe ngumabonwa kude ngulinda ixesha magazini ngaba bantu aba zonke ezi zinto zintle ezenzekayo phandle esitratweni amantombazana le mihla yangoku akhangela koolinda ixesha kwaye akhangele kwimifanekiso akhangela esitratweni abona iimpahla ezivengileni indlela usathane eso sixhobo sikhulu sesesihoko sehlele phakathi kwabantu saza sabakhohlisela kwezi zinto kwaye umfazi ucinga ukuba ulungile kwaye ufile azange ayazi loo nto ukude le kuthixo bona indlela alahlekelwe ngayo kuko konke oku kwaye indlela awayenobuqili ngayo namhlanje ndifuna ukuba uqaphele uyesu wathetha ngayo kananjalo ukuba ungathanda ukuyifunda uyesu wayikhankanya ukuba le nto iyakwenzeka ingaba ubuyazi loo nto kwiiyure zakhe zokugqibela kanye njengaphambi kokubethelelwa kwakhe akhe siyifunde nje uluka ongcwele isahloko sama-23 kwaye okomzuzwana nje njengesifundo sesikolo secawa siqale ngomqolo wama-27 ndiyakholwa ukuba ndiyiphawule apha uyesu esiya ecalvary phulaphulani njengoko ndisifunde Kulungile, uluka ongcwele 23:27 ndiyakhola. Kulapho sikufumana khona inqaku lam ndiyifumene ngolo hlobo ehe nasi apho sikhoyo. Kwaye ngoko wayelandelwa yinkitha enkulu yabantu nabafazi abo kananjalo babembambazelela bemlilela. Kodwa uYesu eguqukele kubo wathi, zintombi zaseYerusalem musanukundililela, kodwa zilileleni nina kunye nabantwana benu. Kuba yabonani umhla imihla iyeza leyo abaya kuthi anoyolo amadlolo nesizalo eso esingazange sazala namabele lawo angazange ancancise inga namhlanje ihlazo lokuba abe nomntwana yabona ngoko baya kuqalisa ukuthi kwiintaba siweleni nakwindulu siqubutheleni kuba ukuba benza ezi zinto kumthi omanzi bayakwenza ntoni nakomileyo. Ethetha ngomhlo lowo xa nabafazi bengasayi kubafuna kwakhona abantwana bafuna inja okanye ikati okanye into ethile efanokuya kodwa kasabafuna abantwana kwakhona ukuba ungumama omdala uHubbard ukuba unomntwana yabona akafuni oko kukuphawula kwaseHollywood. Ayifuni uba umfazi wayo ukuba abe ngumama omdala uHubbard. Ke uya kuba notyando oluthile olwenziweyo kuyo yonke kuye omnye leyo iya kubagcina bengenabantwana abafuni bantwana. UYesu wathetha ngayo kwaye yintoni abayitshoyo ngelo xesha baya kuqalisa ukukhalela amawa neentaba ukuba zisiwele. Kuyakwenza uthintelo nzala ukuze aye kumatheko akanakuhlutha lusana olumncancayo. Liya kumosha ukumila xana ammithiyo iya kuba imosha ukumila akasayi kukhangeleka ngendlela awayedla ngokukhangeleka ngayo kwaye umyeni wakhe engazi ngokwaneleyo ukuba myeke ahambe ngaloo ndlela akayi kumzalela mntwana. UYesu wathetha ngayo loo nto kwaye wathi ukuba xana babesenza oku ngelo xesha baya kulilela ukuba amawa ngoko awele phezu kwabo oko kukuza kwenkosi. Bahlawula iimali ezinkulu kwiikati izinja bababe ngumama wazo kunjalo oko umele ukuba ngumama wento ethile ukuba yimvelo ayinikwe nguThixo. Ndiyaqaphela ndizingela iinyamakazi ezinkulu ibhere elidala ekwindla xana leyo iyimazi ithe yahlangana nebhere eliyinkunzi iba namantshontsho ngoko lawo azalwayo abangamantshontsho amahle obunzima buhle mhlawumbi anobunzima obulikhulu lebhonti okanye ngcono kunoko. Liyakuwenza athi sa kwaye azihlalele ngokwawo ngokuba liyakuzala amanye amantshontsho. Azalwa ngoFebruwari ibhere alazi kwanto malunga naloo nto. Azalwa ekwiingxowa ezincinci indlela uThixo awenza ukuba avule ezi ngxowa zincinci ngokwawo zincinci njengengxowa encinci zeplastiki azifumanela indlela yawo umama wawo ulele yoyi akazange atye kwanto kususelwa ngo-Okthobha kwaye lona nguFebruwari ayeza aze amncance de kube sembindini kaMeyi. Ngoko xana libona amantshontsho alo angamantshontsho akumlinganiselo omhle kakhulu anobunzima mhlawumbi 15 leebhondi lilinye aye alincanci ukuba lilifumana njani ubisi leyo imbono kaThixo liyaphila ngokwalo lize livelisele amantshontsho obisi kwaye ngoko ukuba lithanga limithe lize lingabi nawo nawuphi na amantshontsho liyakubazingela unyaka amantshontsho onyaka odlulileyo lize libe ngumama kuwo lonke ihlobo ukuba elo lithuke lilinikwe nguThixo kufuneka libe ngumama wento ethile. Kwaye ukuba umfazi akayi kuba nosana ukwenzela indoda yakhe uya kuthabatha inja okanye ikati okanye into ethile umele ukuba ngumama wento ethile yimvelo yakhe. Kodwa ukuba azalele umyeni wakhe umntwana aze amkhulisele enkonzweni kaThixo konke oko kuphumile emgcini wakhe ngokupheleleyo. Ufanele uyakuhlazeka kakhulu ukuba uye ngombutho wakhe othanda isono woluntu lolu hlobo lwabafazi luka-1965. Umfanekiso wokwenene wecawe yalo mhla wangoku necawe yalo mhla wangoku ayifuni nanye yaba apha bakhalayo bakhwazayo ukuthetha ngelwimi bezenzo 238 abaselula bemngqongile. Ehe ehe yabona ehe akafuni nakunye koko kudanduluka nokulila nokukhwaza. Amen haleluya ukuba umntwana onjalo angamkhupha ngesiquphe kwihlelo lakhe babe nomnye onjengalowo kwenye yecawe ukuba abeya kumkhuphela ngaphandle kanye ngokukhawuleza. Kutheni ndivumela into enjengale ukuba iqhubeke? Ke uyabona ukhulelwe ngento ethile kuba uvelisa amalungu ngalo lonke ixesha kodwa akafuni ukuba kubekho namnye kubo awukhalayo ongcolayo obhidlizayo owezenzo 238 izidalwa ezilusizi ezo acinga ukuba bazisa bebeya kumhlaza bebeya kumonakalisa kunye neyakhe efundileyo yokuziphatha icawe yombutho woluntu yenzululwazi leyo obengoweya apho wabeya kumphosela ngaphandle kwigumbi elilandelayo ubengekhe alufumana ngoko akafuni kummithiswa ngelizwi ukuba kukuphela kohlobo olo olunokuthi ilizwi liluvelise kuzalwa ngomoya kathixo linomoya kathixo kulo hayi ukuzimanya necawe ekrelekrele nemvumo nkolo eqhubekayo iinwele eziqothulweyo ubuso obuqatyiweyo akukho nto njengaleyo kuko konke kwalo awukufumani oko elizwini likathixo ufumana udidi lwakudala ongcwalisiweyo umntwana ozaliswe ngumoya oyingcwele ozelwe ngumoya kathixo ekhala engcola ekhwaza edumisa uthixo loo nto ingaphaya kwamandla akho akayifuni loo nto ow hayi mhlekazi hayi ngokwenene yintoni ayenzayo ngoko ke uvelisa ipere onobuso obuqatyiweyo onxiba ezimfutshane ojezebhele ombutho woluntu eziyimigqakhwe iikati bazibiza njalo ndicinga ukuba kunjalo yabona ndicinga ukuba bazibiza iikati yabona khangela kulaa kati ehamba phaya but okanye into ethile lolo hlobo uyasi wazalwa okanye watshata enxulumene nendoda yakhe yokuqala uadam wokuqala ngomfazi okrexezayo uev umfazi wokuqala kaadam uthi okrexezayo ngokuqinisekileyo wayenjalo kodwa owu ubanga ukuba la adam lo adam wokuqala fil ow ngokuqinisekileyo wafa kudala kwixesha eladlulayo ndizelwe ngokutsha kwakhona watsho kwaye ngokuqinisekileyo nditshatele kuadam wesibini ukristu ilizwi njani qaphela into ayithandayo khangela isithandwa sakhe ufuna ukubona ukuba uthandana nabani na ilizwi litsho oku kodwa wathi icawe yam itsho oku ngoko ngubani athandana naye ngubani umyeni wakhe iziqhamo esize zakhe zingqina loo nto ayiyo ngokuchanekileyo kunjalo zibonisa loo nto ayiyo qaphela wazalwa qala kuadam kuba olo luzalo lwakhe lwemvelo yabona kwaye akazange akushiye oko lo ngumthando wehlabathi ubanga ukuba uzelwe okwesibini kukristu kodwa isithandwa sakhe qaphela nguadam ukanti ngenxa yokuba uyalithanda ihlabathi kwaye enye into qaphela ukuba loluphi uhlobo lwabantwana aluzalayo oko kuxela ukuba utata wabo uyintoni nokokuba nguadam wokuqala okanye uadam wesibini ukuba ibandla livelisa umntwana kaadam wesibini wenza nendlela kaadam wesibini yokwenza njengoko benzayo ngomhla wepentekost abo ngabantwana bokwenene bokwenyani bakaadam wesibini yabona kulungile imveli yabo ifana nekatata okanye nekamama wabo emhlekazi iintombi zakhe ziqatywe ubuso zinqothulwe iinwele zinxibe iimpahla zamadoda iibhulukhwe ibhayibhile yathi ngaye angakwenzi oko ucheba iinwele zakhe lihlazo kuye uthi thula kokuya yiloo nto ethethwa lilizwi ndilatha kuphela imvelo yiloo nto ayenzayo oonyana bakhe abazelwe nguye bathembele kwimfundo ukufunda isikolo sebhayibhile esithile esibizwa njalo ethile ikholeji enkulu leyo efanele ukuba yaye kwixesha lakudala eladlulayo yabaqandusela ngohlobo oluthile lwesimbo sokufumakamisa abazingeli bobuhlelo abanenkolo njengokhayini nje abayimigqakho elizwini nje ukuba ukhayini wenjalo kunjalo abayimigqakho kanye nje ukuba ukhayini wenjalo ngokuqinisekileyo abantu abafuna ubuhlelo niyabona ukuba yintoni na uthixo akazange ahlanganise hlelo wayesoloko echasene nalo ilizwi lakhe lichasene nalo kodwa babambelela kulo kanye ke uyakubona oko bakuvelisayo oko kubonisa ukuba ngubani utata nomama wabo ngokuchanekileyo bayimigqakho kanye nje ukuba wenjalo ukhayini olo luhlobo lomntwana owamzalayo ngoeva bemka elizwini ngoko bona loo nto awayivelisayo oko nje iloo nto kanye eziswe yicawe into efanayo ndingakungqina oko kungelizwi ukuba kulapho imfundo nempucuko zivela khona ngokhayini oko kunjalo kanye kuba babanga kodwa babanga ukuba bangoonyana bakathixo kodwa bayimveliso yobuhlelo izifundiswa zesikolo sobuhlelo yonke enye into oko kunjalo kanye ubuqili ukuhlakanipha bethu ke yayinjalo nenyoka uyise wabo njalo kanye nje ubuqili nenzululwazi yabashumayela njengokuba ukhayini wenjalo yabona yinto efanayo kanye uthi mzani ubrenham ingaba leyo inyani tyhila kwigenesis 4:16 uze ufumanise buyela apha igenesis 4:16 umzuzu nje uyakufumanisa ukuba oko kwenzeka njani na kwaye ukhayini wemnga esuka kubukho bukayehova waza wahlala elizweni lakwaluphalaphala ngasempuma yase-Eden. Kwaye uKhayini wamazi umkakhe waze wamitha, kwaye wazala u-Enoch, kwaye yena wakha isixeko, waze wathiya igama lesixeko ngegama lonyana wakhe u-Enoch. Ukuhla ukuya kutsho kudubhali, ukwehla njalo kuba baqalisa, kwavela abayili bezixhobo, umculo nanjalo njalo. Impucuko yeza ngoKhayini unjalo, esakha izixeko, izixhobo. Amadoda anenzululwazi eza ngoKhayini imbewu yenyoka ngokuqaphela umqolo wa-25. Kwaye uAdam wabuye wamazi umkakhe kwakhona ngo wamazi kwabakanye waze waba nabantwana babini phengulula isibhalo waba noKhayini no-Abheli isenzo esinye nabantwana babini uthi bandixelele kungekudala kwixesha elidlulileyo ibingenakuba njalo yenzeka sinetyala eHollywood eHollywood sinetyala eTucson kanye ngoku phezulu enkundleni yamatyala umfazi wazala umntwana ontsundu kunye nomntwana omhlophe ngaxeshanye bathi akanakuyenza loo nto usenokuba nembewu ezimbini ezichumileyo kananjalo banalo kanye enkundleni yamatyala ngoku ndiyazi ukuba izinja ziya kuyenza izilwanyana ziya kuyenza kwaye unalo phaya indoda emhlophe yathi ndiyakondla ongowam umntwana kodwa hayi yena kwaye umfazi wenza isivumo waphila nomyeni wakhe ngaloo ntsasa nendoda entsundu ngaloo mva kwemini ukuba ugqirha wathi kwisithuba seyure ezingama24 oko kuya kwenzeka ukuba kukho enye imbewu echumileyo phaya kwaye phaya wakwenza oko kwaye oko yiloo nto kanye eyenzekayo apha uKhayini lo usatan ngaloo ntsasa kwinyoka noAdam ngaloo mva kwemini xana yena kwaye wayenabantwana babini ngoku uAdam wamazi umkakhe kwakhona okwesibini waza wazala unyana khumbulani akukho ndawo ebhayibhileni apho yathi uKhayini wayengunyana kaAdam yathi wayengolowo ongendawo hayi uAdam umtyholi wamazi owakhe okwesibini kwaye wamazi waze waba nonyana kwaye wamthiya igama elinguSete kuba uThixo wathi yena undimisele leyo yayingeyiyo imbewu yokwenene undimisele enye imbewu endaweni kaAdam lowo uKhayini awambulalayo ke kwaye kuSete kuyena kananjalo kwazalwa unyana waze wamthiya igama elingu-Enos kwaye ngoko abantu baqalisa ukubiza egameni likaYehova hayi ukuphuma kuKhayini loo mlibo wesizukulwana kodwa ukuphuma kumlibo kaSete ke uKhayini ungongendawo phaya waphuma inyoka ngokuqaphela iBhayibhile ithi ngokucacileyo apha ukuba indoda yakhe yokuqala kufuneka ifile hayi nje ukwaliwa kufuneka ukuba ibe ifile ndisandula ukushumayela kumtshato kunye noqhawulo-mtshato kwaye nonke ndiyazi malunga noko andithethi ngoku ngokupheleleyo neli bandla apha kodwa ngaphandle kunqumleza nesizwe kunjalo ngoku niyabona ukuba yintoni eyenzekayo phaya umtshato kunye noqhawulo-mtshato xana amatywini asixhenxe ayevuliwe lawo athi azisa inyaniso yokwenene yayo ke ukutshatela kuAdam wesibini uKristu ilizwi kufuneka ukuba uzahlule ngokufa ukusuka kumyeni wakho wokuqala wehlela kuba akukho namnye kubo lowo onokulithabatha lonke ilizwi likaThixo nje ndibonise apho lowo akhoyo uthi elam nomnye umfo uthi elakhe naye wadibanise ndawonye kwaye niyakufumanisa ukuba omabini aphosile kwamsinya nje nakuba lihlela fundani isithilelo 17 ke uyabona umele ukuba ufe kuloo nto ngoku andithethi kule ndibano yasekuhlaleni ndithetha ngokupheleleyo kunqumleza kwisizwe umele ukuba ufe kwindoda yakho yokuqala ukuba umanyene noKristu kwaye uyisatshatele kwihlelo ungumkrexezi kakhe ungumlawudike ibandla ukunqumla kwisizwe silandela uYesu Kristu ilizwi ukuba kumtshakazi kufuneka ukuba uphinde utshatele kwilizwi likaThixo elo elinguKristu ekuqaleni ube ekho ulizwi wayenoThixo kwaye ulizwi wayenguThixo kwaye ulizwi wenziwa inyama waza wahlala phakathi kwethu koko nje usabambelele kwisithethe sabantu samahlelo ubizwe elizwini likaThixo ngomkrexezikazi okoko nje usengumfuni wemvumonkolo yobuhlelo ungowecawa yehlelo leyo ekhanyela ilizwi ungumkrexezikazi loo nto yathethwa iBhayibhile uYesu wathi andinako ukukhonza Thixo babini ngaxeshana nikhonza uThixo okanye ihlabathi umomona lihlabathi lowo lithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo alukho kwakubakho kuye imbewu kaThixo ayinakuba kuye kwangaxeshana uthando lukaThixo nothando lwehlabathi luphaya xana imbewu kaThixo isebenza ngaye elo lilizwi likaThixo uthando lwehlabathi alinakubakho phaya kwangaxeshana Ngoko ziphi iinwele ezimfutshane neebhulukhwe ezimfutshane nobuso obuqatyiweyo? Ngoku ziphi? Awunakuba nasidima kuKristu, ilizwi likaThixo, kwaye ukhonze ihlelo elenziwe ngumntu ngaxeshana. Oko kuchasene nelizwi Paulus watsho apha malunga naphi kwabaseRoma isixhenxe. Kananjalo awunakubazala oonyana bakaThixo belizwi lakhe kweli qela lemigqakho lobuhlelo. Awukwazi kuyenza loo nto kwisifukamisi sakho, awukwazi ukuvelisa unyana welizwi likaThixo. Ndithetha kwicawe, kodwa nangoko nisabanga ukuba ningabenkolo kakhulu. Waye kwanjalo noKhayini, unyana wobuhenyu kaEfa engowenkolo ngolona hlobo, esakha izibingelelo azanikele idini. Kwaye ehlawula izishumi zakhe kwaye wenza yonke into leyo nawuphi na umntu wenkolo anokuyenza. Kodwa wasilela ekuligcineni elalizwi, wasilela ukuba nesityilelo. Kwaye isityilelo kukuphela kwento, isityilelo selizwi. Yintoni isityilelo? UYesu wathi, phezu kolu lwalwa yakulakha ibandla lam, kwaye amasango labafileyo akayikoyisa ngokuchasene nalo. Ukholo lusisityilelo, ukuba ukholo lutyiliwe kuwe. U-Abi ngoko wenza idini ngesityilelo, ukho wanikela kuThixo idini eligqwesileyo kunelo likaKhayini. UKhayini wayecinga ukuba batya ama-apile basenayo loo mbono, kodwa yayingengawo, yayilukrekrezo mbewu yenyoka. Kwaye phaya xa namatywini asixhenxe avulwayo ayibhengeza aze ayingqini, incwadi yam iphumile ethetha ngayo. Cinga ukuba sinewaka apha ngoku, yabona, qaphela. Oko ngokwesibhalo usuka kuGenesis ukuya kusityilelo. Ngexesha lokugqibela yomibini imithi iza kwimbewu, kwaye iyazingqina ngokwayo. Naku silapha kanye namhlanje iLawodiya kunye nomtshakazi icace kanye intle njengoko inokuba njalo esibhalweni, kwaye kanye phambi kobuso benu aninako ukukhonza uThixo nehlabathi. Awunakuba ngumKristu onesidima okholwayo eBhayibhileni uze uzibandakanye kumcimbi wehlelo. Awukwazi nje ukuyenza loo nto ngaxeshana. Omnye umele ukuba afe uze uvumele omnye aphile. Ungenako ukuzala unyana welizwi likaThixo, ngokunjalo necawe ayinako ukumvelisa. Abamfuni omnye wabo abantwana abakhalayo abakhwazayo baze bathethe ngelwimi nazo zonke ezo zinto, bona awunakuyenza loo nto ecaweni yehlelo. Abasayi kuba nawe, babakhulisi ngolo hlobo. Bayabanyusa baze babaxhawule izandla zabo kwaye bathi, ukuba niyakholwa ninalo, koko nje nibeka igama lenu encwadini. Yiloo nto kuphela enimele ukuyenza, yabona, ngabantwana bayimigqakho elizwini. Nangoko basabanga ukuba bangabe nkolo, ngoko bamithiswe bubulumko bukaSathana nolwazi. Icawe iye yaba njalo, bathumela abantu babo esikolweni babafunde indlela yokuthi amen njengendlela elungileyo, babafundisa indlela yokuthetha yonke le nto ukuze babe zingqondi ngolona hlobo. Ingaba yintoni leyo? Kukumithisa komtyholo. Yintoni uSathana wamithisa uEfa ngayo? Ukungakholwa ilizwi ngenxa yobulumko obukrelekrele, kwaye oko kuyonakalisa indalo iphela. Yiloo nto kanye yenzileyo elizwini namhlanje icawe izimithise ngokwayo ngezikolo zeBhayibhile neekholeji nezinto ezilolo hlobo, befunda bebhala izibalo kwaye abazi kwanto ngoThixo kunokuba unoqhakanco esazi malunga nobusuku baseYiputa. Bazazi zonke iimvumonkolo zabo, iincwadi zabo zomthandazo nayo yonke enye into, kodwa abazi kwanto malunga noThixo. Bayazi xana ilizwi lingqinelwe, xana uThixo wathetha emva phaya waze wabela ilizwi lakhe kwisizukulwana ngasinye njengoko sasisiza. Naku kusiza uNowa waze washumayela kweso sizukulwana. Ngoko bekuya kuthini ukuba uMoses wayenokuza athi makhe sakheni umkhoba? Wayeya kuba ephumile wonke kwisimbo, kodwa wayengumprofeti, wayenesityilelo sikaThixo. UThixo wakungqinela oko ukuba yinyaniso, wabazisa abantwana malunga Israyeli, wamkhupha kwaye wabonisa intsika yomlilo phambi kwabo, waze wamngqinela umprofeti kwaye wathetha kanye loo nto awaya kuyenza, kwaye wayenza loo nto. Bathi makangathethi uThixo, makhe kuthethe uMoses hleze sife. Wathi andisayi kuphinda ndithethe ngolo hlobo kubo, kodwa ndiya kubavelisela abaprofeti kwaye baya kuthetha. Nako kumiphaya uIsaya emiphaya wathi, intombi enyulu iya kumitha, umntu onjengaye ngomhlaxana iya kumitha njani intombi enyulu? Sizalelwe unyana, umntwana uzelwe, sinikwe unyana. Igama lakhe kuya kuthiwa ngumcebisi, inkosana yoxolo, uThixo ligorha, uba owana phakade, phezu kwetrone kayise uDavide uya kulawula. Akuyi kubakho siphele ebukumkanini bakho. iyakwenza kanjani loo nto wayengazi wathetha nje loo nto uthixo awayitshoyo ingaphaya kwayo nayiphi na ingcamango ubulumko ingaphaya kwangaluphi na uphando lwenzululwazi lilizwi likathixo ngoku thina sifundisa abafundi bethu besikolo sezakwalizwi nabafundi nokuzo zonke iindidi zesikolo sebhayibhile yezakwalizwi ngezinto ezilolo hlobo imfundiso yezakwalizwi eyenziwe ngumntu yenze igquba lecawe kanye ilawudike nje ukuba uthixo wathi iyakubanjalo owube xana ndikhangela koko kwaye kundenza ndincancazele imithiswe ngeenkcinga zobukrelekrele kuya kufuneka ukuba ube unesidanga sesikolo samabanga aphakamileyo ngaphambi kokuba ungene kuya kufuneka ukuba ume phambi kogqirha wengqondo phambi kokuba ube nokumisela ingaba unganomfanekiso-ngqondweni kapetros uyakobi noyohane besiya phambi kogqirha wengqondo khumbulani elakhulu elinamashumi amabini phezulu phaya bengakwazi nkqu nokusayina igama elelabo bemi phambi kogqirha wengqondo babone ukuba zonke zabo ukuba nje ukungabi lukhuni kwabo kwakulungile kanye nanjalo njalo babe ngekho lukhuni kodwa yayingengobo bulumko bangqondweni bobukrelekrele okanye uphando lwenzululwazi kwakungamandla kathixo xana wababethayo babengazi kwanto amabayenze kodwa ukwenza oko umoya oyingcwele awathi makwenze abazange banike ngqalelo kubo nabuphi na ubulumko loo nto eyathethwa icawe nento eyathethwa ngababingeleli loo nto oku kuyitshoyo oku yakuyitshoyo baqhutywa ngumoya amadoda angenaloyiko uyohane wokuqala 215 wathi ukuba nithanda ihlabathi okanye izinto ezisehlabathini uthando lukathixo alukho nkqu nakuni yabona ke ungathini na ukumithiswa ngelizwi likathixo elo liligwebayo ihlabathi eligweba iHollywood ligweba nazo zonke iifashoni zayo ligweba onke la matheko nokuqhubela phambili kwaye noko bakubiza oko banako egameni lenkolo liyakugweba oko lingathini ilizwi ukumithisa umntu angathini na umfazi anquthule inwele onobuso obuqatyiweyo onxibe iibhulukhwe ezimfutshane angathini na umshumayeli ukuphuma aye phaa kwisikolo sezakwalizwi aze akhangele kwizenzo 238 kwaye abone ukuba kukho umntu ebhayibhileni owakhe wabhaptizelwa kwezo zihloniphi aze ngoko abe esathi umithiswe ngelizwi likathixo unixelela ubuxoki uthengise ngobuzibulo bakhe ukrexezile ukuchasene kanye nale nto leyo awayithethayo waliwe kuqhawulo mtshalo thixo uyakuba nebandla elinesidima kanye ngokuchanekileyo umtshakazi ibhayibhile yathi ilizwi alikho kuni ke luluphi uhlobo lwabantwana oluzalayo amahlelo ammithiyo akuzange kubekho kufa kunahlukanisayo nesithandwa senu sokuqala bayakucinga ntoni oojonase ukuba ndiyalila kwaye ndithetha ngalwimi zimbi bayakucinga ntoni ukuba ndiphinde ndabhaptizwa obunjani bona obuvuka ingaba utshatele koojonase okanye ingaba utshatele ecaweni okanye ingaba utshatele kukristu ilizwi ngoku yiloo nto isazala abantwana bayo ihlobo lunye labantwana enabo nanga amanye amagama abo abawabizayo namhlanje iikati oqongqothwane Beatles izilo ooriki nooriketa iikati oqongqothwane Beatles lawo ngamalungu ecawa ngoqinisekileyo bonke bangoonyana bakhe oonyana bakakhayini abo bangoonyana berhamnqo elinobuqili nje abagudileyo njengoko banokuba njalo ngoku khawujonge kakuhle nje okomzuzwana ngengqinqo yakho yokomoya emphefumlweni wakho jonga nje macala onke ndithetha ndinqumleza isizwe ngoku khangela nje imizuzu embalwa nina abaphandle phaya kumnquba kabrenham nina bakwiminquba ekunxweme lwasentshona nasearizona naphi na apho nikhoyo zikhangeleni nje imizuzu ibe mbalwa nithi lawo myalezo uwushumayela umzana ubrenham awulunganga zikhangele nje kancinci vumelani umoya oyingcwele aphengulule iingqondo zenu ngelizwi niyakuvumelana nomyalezo vumela ukristu ilizwi elithanjisiweyo aphengulule esakho isazela mvumele angene kuwe ubone ukuba oko kunjalo na okanye hayo kwaye leyo yinto enye okanye ezimbini endizikhankanyayo xana kukho amakhulu azo ingaba ibhayibhile iyavumelana nomfazi ukucheba iinwele zakhe ingaba ibhayibhile iyakholwa iyavumelana nezitathu ubhaptizo egameni likayisenyana moya oyingcwele akukho nto injalo ingaba ibhayibhile iyavumelana nomfazi onxibe iimpahla zendoda ke nje thabatha ezo ezintathu phaya xana kukho amakhulu angaphezulu kuphengululekele oko ekukhanyeni kwelizwi likathixo uthi ndililungu lecawa ke wayekwanjalo noKhayini ke wayenjalo noEva. IBhayibhile yaqikelela ngemihla yokugqibela ukuba iLaodike iya kuba into efanayo. Vumela umoya oyingcwele asiphengulule isazela sakho kwaye uya kuvumelana noDaniel 5:12 xana ikumkanikazi yangenayo phambi koBhelethatsari kwaye yathi ifumanisile ukuba kwakukho umprofeti. UDaniel wayephakathi kwabo kwaye wayengumphelisi wentandabuzo. Vumela umoya oyingcwele ungumprofeti womhla, umvumelene angene entliziyweni yakho kanye ngoku kwaye uhlolisise ngelizwi likaThixo kwaye iintandabuzo malunga nomyalezo zonke ziya kupheliswa. Uphelisa zonke iintandabuzo, fumanisa ukuba uselizwini kanye lalo mhla. Awukwazi ukushumayela umyalezo kaLuta namhlanje ungena kuwo, kodwa ezo ziinyawo. Aha, aha. Akunakushumayela uWesley, akunakushumayela uPentecost. Singaphaya koko benza ihlelo baze bafa basisiqu. Isiqu sinyuka nencakuba, leyo imeko yokuqala ebani. Ngoku loo nto ayibonakali njengokhozo lokuqala olo olwangena emhlabeni, ingqolowo. Okwesibini okuphumayo ngumungu, oko nako akukabonakali njengokhozo. Kubonakala kufana nalo ngakumbi, kuza ngakumbi kumfanekiso wekhozo lokwenene. Kodwa incakuba ngokuqinisekileyo azikhangeleki njengokhozo olo olungena emhlabeni. Ingumthwalo wobomi obo obabusela ukhozweni. Kodwa wenze ntoni? Yazenza ihlelo kanye njengayo yonke enye imvelo ihambelana kunye nayo, yafa. Ngoko kuthini na? Ubomi babaleka kanye bonyikela bangena kwinqumo. Linezinto ezininzi ezincinci ezincinci, iibhola zijinga kulo zikhangeleka njengezincinci iinkozo kulo. Ubonakala njengokhozo lwekwenyani kodwa ayilulo. Ngoko liwela emva ukungena kwikhasi kwaye livelisa ntoni? Ikhasi. Ngoko uthabatha ukhozo lwengqolowa xana ingqolowa iphume kokuqala kwaye uYesu wathi ukhozo lwengqolowa kwaye uthabathe laa ngqolowa uze uyinqike uyitsale iphume esiqwini ujonge kuye uthi sinokhozo lwengqolowa lumka lufana kanye nokhozo kodwa akukho nesuntswana lokhozo kulo likhasi. Nango amaPentecost kangako njengoko uMateyu 24:24 watshoyo baya kulahlekisa nabonyulweyo ngemihla yokugqibela ukuba bekunokwenzeka kodwa utsala igqabi negqabi ukubuyela umva akunankozo ukhozo lusemva kanye ngasemva kwalo yabona kwaye ngoko ubomi buyaphuma kwelo hlelo bungene kukhozo. Ngoko kwenzeka ntoni? Xana ukhozo luqalisa ukukhula kwaye luba lukhulu ngakumbi ukuze lugqume into ethile, ihlelo liyarhoxa kulo. Kutheni singenalo ihlelo ngokuphuma koko? Azisayi kubakho. Lukhozo alinakugqithela ndawo, sikwixesha lokugqibela. Ke lumele kukwenza ntoni ngoku? Lala ebukhoneni bonyana ukuze uvuthiswe kunjalo kanye ilizwi ukuze livuthwe ngaphakathi entliziyweni yakho ukuzisa kwaye nokuphila loo nto sithetha malunga nayo. Ewe mhlekazi, emva koko awusayi kuba neentandabuzo ukuba uthe wamvumela umoya ungcwele ukuba alityhile kuwe njengokuba ikumkanikazi yatshoywa malunga noDaniyeli. Usenokuthi ingaba le nto yonke inantoni iyakwenza nokunika umbulelo uthetha malunga nantoni na, mzala uBrenham? Nantsi apho ikhoyo, ngumkhono phambi kweyethoba. Awutshongo kwanto malunga nokunika umbulelo onjani wona umyalezo okwenzela isiganeko kum. Ewe, ngokwenene ootata abangabahambi bezonqulo babenombulelo kakhulu ngendlela yabo eyafunyanwayo entsha yobomi ekubeni bezahlulile kumahlelo amadala amangesi nemvumonkolo. Babenokutshatela kwilizwe elitsha elithanjisiweyo lesigaba sabo, kunjalo oko ilizwe elitsha elithanjisiweyo lesigaba sabo ngomhla wabo. Ke ngoko singaba nombulelo njengabahambi ngezonqulo njengoAbraham, sizahlukanisile kokwethu kusuka kwizinto zehlabathi nazo zonke zinxulumane zethu. Abraham wayengumhambi ngezonqulo, Thixo wazohlukanisa kuzo zonke iinkolo ezifileyo. Ndithetha kunqumleza isizwe ngoku, zonke iinkolo ezifileyo kwaye ukuya kwintoni? Wasahlula kwaye wasivulela umhlaba omtsha, umyalezo omtsha walo mhla. IPentecost iye yoma yaze yafa njengoLuther, uWesley nabanye bonke. Akuseyonto ngaphandle kwegquba leecawe zitsalelwe ndawonye. Abantu abalungileyo bephaya ngoko kumele ukuba kubekho ukuphumane. Yintoni awayenzayo? Wangqika amatyini asixhenxe omyalezo wokugqibela. Niyakuqaphela oko amatyini asixhenxe lawo zonke iipityelo zezigaba ezisixhenxe zebandla azityinwe ngamatyini asixhenxe. Abahlaziyi abazange babe ngaxesha lakwenza oko ngemihla yabo. abazange baphile ixesha elide ngokwaneleyo, kodwa esityelelo sisikelelekileyo samatyina asixhenxe sinqikwe kuthi ngale mihla ogqibela ukususela kwisiprofeto esaphumayo eArizona. Indlela endathi ndamcela ngayo uThixo ngenye imini, yintoni oyenzayo ngam apha kule ntlanga? Usazi na ukuba uMoses wabhala iTestamente entsha okanye iTestamente endala? Ngoqinisekileyo wenje njalo. Iincwadi ezine zokuqala zinika imithetho yayo yonke into, iGenesis, Exodus, Leviticus neDeuteronomy. Wabhala iTestamente endala ukwenza oko, kwafuneka ukuba azishiye zonke izinxulumani zakhe nabo abathandayo aze aye entlanga. UPaulos wabhala iTestamente entsha kunjalo oko. Wabhala amaRoma, namaRoma nazo zonke ezinye zazo phaya, amaHebhere noTimothe nanjalo njalo. Kwaye ukuze enze oko kwafuneka ukuba azahlule ngokwakhe. Kwaye ehle ukuya kwelase-Arabhiya entlanga iminyaka emithathu ukufumana isityelelo sikaThixo. Oh, uthi kuthini malunga noMateyu, Marko, Luka noYohane? Babe ngababhali nje abo ababhala loo nto Yesu awayenzayo. UPaulos wehlula waze walidibanisa ilizwi kunye kunjalo oko. Ke ngoko khangela ukuba kwathabatha oko kwaye kwafuneka ukuba baye entlanga kude nabantu ababathandayo. Khumbulani ntoni, ingaba kwixesha liphi imhlakazi bangapha bakhe bawuke, yithini amen? Ingaba wawulungile ngokuchanekileyo kade? Ngoko sinesityhilelo kule mithi yokugqibela somyalezo wenkosi uThixo okuhlanganisa umtshakazi wakhe kunye. Asikho esinye isigaba ekwathenjiswa kuso, kuthenjiswe kwesi sigaba uMalaki 4, uLuka 17:30, uYohane ongcwele 14:12, uYoweli 2:38. Ezo zithembiso zifana kanye ngokuchanekileyo njengoYohane umbhaptizi owazibandakanyayo ngokwakhe esibhalweni. Yesu wazibandakanya ngokwakhe. Baye bathini? Asimfuni umntu nje. UYohane indoda yasendle cawe yayingakwazi ukwamkela oko. Leyo yindlela yakwenza. Nebandla okunjalo alisayi kuwamkela namhlanje. Kodwa kwabenyuliweyo, uThixo ubiza kwabenyuliweyo. Bayalazi, ubiza umthakazo nesidini, ilizwi, ibandla lomhla wokugqibela. Inenekazi linyulwele nkosi yethu Yesu Kristu, ilizwi. Ukuba uYesu lilizwi, bangapha bakukholwayo oko ulungile, ngoko umtshakazi wasoloko enxalenye yomyeni. Ngoko umtshakazi akasayi kuba lihlelo, kuya kufuneka ukuba abe lilizwi libonakalalisiwe ukuze abe ngumtshakazi kaKristu. Wathembisa ukuyenza loo nto, watsho indlela ayenza ngayo. Kakazi yasebenzisa alahlekelwe indlela yakhe yokwenza, wasoloko ekwenza oko ngendlela efanayo. Wakwenza oko ngalo lonke ixesha ngendlela efanayo. Uyakwenza oko kwakhona. Ubiza umtshakazi wakhe onesidima ngomhla wokugqibela, uRebeka uthandekayo, ulindele uIsake wakhe elimjani leyona kuba mnandi ixesha. Apha izisa embonisweni iincwadi ezimbini eziya kuba yimfihlakalo kuwe xana ufunda incwadi yezigaba ezisixhenxe zebandla. Iincwadi ezimbini, incwadi yobomi yathi enye ithi ungalibeka igama lakho kuyo ungaze uphume kuyo, enye ithi ususa igama lakho encwadini yobomi. Oku uyizisa ngokugqibeleleyo kwimbonakalo kanye apho. Ndiyakumisa nje imizuzu embalwa, mhlawumbi kumanqaku ambalwa apho, kwaye ndibambe oku ngaphambi kokuba sivale. Ubomi yinto engcwele kuThixo kwaye bubhaliwe encwadini. UThixo imbangi yobomi. Ngaba niyayikholwa loo nto? Ubomi bethu bemvelo apha esinabo kukugqwetheka nje ngokwenene ebufanele kuba bubomi obulungileyo nje kwindawo yokuqala, kodwa bugqethiwe luzalo lwendalo. Ubomi bokuqala okanye umanyano lwakho lokuqala wamanywa ekuzalweni ngemvelo, isenzo semvelo. Umntu wendalo ekubeni benxulumanisiwe, indoda nomfazi kunye benxulumanisiwe kunye kumcimbi wesondo, loo nto eyazisa ubomi bakho bokuqala apha, kwaye oko kunxulumene nesono nokufa. Ungakuphosa njani ukubona imbewu yenyoka? Xana ubona umfazi, imveliso ephuma kwimveliso, hayi elinye ibhinqa njengayo, wenziwe kolo luhlu, esazi ukuba angalahlekisi. UThixo wayesazi ukuba wayengasazi isiphelo kwasekuqalekeni, ngoko wayengenguye uThixo. Ukuba akanasiphelo, ukuba akanaso, ukuba akanakuba ngongenasiphelo ngaphandle kokwazi konke okho kuzo zonke iindawo, esazi zonke izinto ngonaphakade. Ke wayesazi zonke izinto, kwaye kwafuneka ukuba amenze laa mfazi. Indoda yayingenankosikazi, inkosikazi nendoda babeyinto enye. Wayenomoya wobufazi nobudoda ngaphakathi kuye. Wanyanzeleka ukuba ohlukanise, athabathe imveliso ephuma kwimveliso. Emva kokuba yonke indalo sele yenziwe, akukho bhinqa eladalwe nguThixo kwindalo yokuqala linokwenza into elolo hlobo. Wenziwa njalo ukuze ayenze loo nto, wayesazi ukuba uya kuyenza loo nto. Ukuba kazange, wayengenguye uThixo. Kodwa yabona, iimpawu ebezikuThixo zazimele ukuba zibonakalaliswe. Wayeya kuba ngumsindisi kwaye ukwenza yonke into igqibelele ngendlela wayenayo ngayo ngoko. Wakungekho nto iya kulahleka. Oh, musani ukuba ngabantwana, bani ngamadoda nabafazi, sisekupheleni kwendlela. Qaphela. ngoko yayimbe inxulumene nokufa. Umyeni wakho wokuqala, lowo ubenolawulo phezu kwakho, yayiyimvelo yakho ngokuzalwa kwemvelo. Ngokwemvelo uthanda ihlabathi ngokuba ulihlabathi kwaye uyinxalenye yehlabathi. Unjalo oko, iminqweno yakho yayinjalo ngokwemvelo ukuthanda ihlabathi elo oyinxalenye yalo. Uyinxalenye yemvelo, uyakholwa yiloo nto kwaye leyo yinto yakho yemvelo. Seso isizathu sokuba uzalwe ngokutsha. Ufuneka wahlukane, ufuneka ufe kulaa myeni wokuqala. Awukwazi ukuphila naye, awukwazi nje ukuthi ke ndiyakuqhawula umtshato naye ndimxhome apho kude kube lixesha lesiganeko. Hayi mhlekazi, akukho mbhalo wakuqhawula mtshato, uyafa. Imvelo yehlabathi kufuneka ife. Indawana nganye yakhe imele kukufa. Kufuneka ukuba umanywe kwakhona kwakhona nenye imvelo. Igama lemvelo yakho yokuqala yazakho yaze yafakwa kwincwadi yobomi, kwaye zonke izenzo zakho zabhalwa kuyo. Kananjalo yonke into oyenzileyo phantsi kwalo mvelo yafakwa encwadini ebizwa ngokuba yincwadi yobomi. Uyaqaphela kuDaniyeli xana efika kunyange lemihla, onwele zakhe zazimhlophe njengoboya, amawaka alishumi aphindwe ngamawaka alishumi eza kunye naye ukulungiselela kuye umtshakazi. Kwaye ngoko iincwadi zavulwa, kwaye nenye incwadi yavulwa, leyo eyayiyincwadi yobomi. Yabona, kukho abangcwele esele bephaya, ibani umtshakazi. Enye incwadi yavulwa, leyo eyayiyincwadi yobomi. Ngoko wena kodwa xana wahlulwa kolo manyana ngokufa kokomoya, umnqweno wakho wemvelo kukucheba iinwele zakho, umnqweno wakho wemvelo kukunxiba iibhulukhwe ezifutshane uqabe ubuso bakho, umnqweno wakho wemvelo ukuba krelekrele indoda elumkileyo wazi into ngcono kunomnye. Yiloo nto uEva awayeyifuna, yiloo nto kanye awayeyifuna. Ke uthi wena mncinci ongenaxabiso mshumayelo ongaphangalelanga ngokucina, uma phaya uze undixelele ndine-PhD i-LL, oko nje ukwenza ube kude kakhulu kuThixo ngalo lonke ixesha usongeza into ibenye. Yabona, yabona, njalo oko nyhani, yabona. Yiloo nto uEva awayithabathayo wayemithiswe lolo hlobo lokumitha. Yiloo nto icawe eyiyo namhlanje ngezikolo zeBhayibhile neenqundi, kwaye khangela wonke umntu akavumelani nomnye imbuthulelo enkulu kanye nje ukuba iBhayibhile yayitshoyo. IBhabheli umtshakazi uyazi apho emi khona, mbalwa kakhulu. Akusayi kubakho baninzi abaya kusindiswa, nje kakhulu kakhulu bambalwa kakhulu. Uthi ke phaya wathi amawaka, ewe, kodwa beze bevela kumawaka amabini eminyaka kananjalo kuso sonke isigaba apho saphuma khona nanini ne isigaba sikaLuther nela qela baze ngoko bafa kwaye baya kuzenza ihlelo ngoko West kwaze ngoko kwafika amaPentecost nanjalo njalo, kwaye nawo onke amancinci amaseba amaBhaptizi amaRhabe amaWeseli amaNazarene amaPilgrim Holiness nanjalo njalo. Yabona, wonke loo masebe asuke phaya njengeqala. Uyakhumbulani xana yehlayo kwaye ukhozo lwaqalisa ukuvuthwa ukuba ufumane phambi kokuba olwakhozo luvuthwe, yonke into kweso siqu imele ukuba ife. Halleluya! Aniboni apho simi khona, ubomi buselukhozweni kwakhona. Yintoni kanye njengokhozo olufanayo noluya olwangena emhlabeni? Kwalo Yesu mnye ekwimo yomtshakazi, amandla amanye, ibandla elinye, into enye, ilizwi elinye, kwa elo lizwi linye lifunxe ngazo ezilaza laphumela apho kwaye leza entloko apho, kwaye bonke obo bomi buye baphumela apho, buye bachola abantu babo ngoku buzibumba bunyukela entloko ukwenzela uxhwilo. Siya kube sithetha ngaloo nto ngomso ngokuhlwa okanye ngobusuku obulandelayo obunye. Inkosi ithandile. Ke wahlukene nomanyana lwakho lokuqala ngokufa ngokwasemoyeni, ngoku uzelwe ngokutsha okanye utshatile kwakhona kumanyana olutsha lokomoya ongenguwo ubomi bakho bemvelo bezinto zehlabathi, kodwa wobomi obungunaphakade laa ntsobi leyo yayikube ekuqalekeni yakufumana. Ngoko incwadi yakho endala imkile kunye nomanyana lwakho oludala, ngoko igama lakho kweyakho endala kweyakho lidlulisele. Ngoku uthi ingaba ufuna ukundixelela ukuba incwadi yam endala uThixo wayifaka kulwandle lwakhe lokulibala, umi ungogqibeleleyo phambi koThixo. Ngoko igama lakho ngoku likwincwadi entsha, hayi incwadi yobomi, kodwa incwadi yobomi yemvana, loo nto eyathi imvana yayihlawulela. Hayi incwadi endala yomanyana lwakho lemvelo, kodwa eyakho entsha, umtshakazi. Haleluya! Ubomi bakho obutsha bokwincwadi yobomi yemvana, isiqinisekiso sakho somtshato. Haleluya! Apho intsobi yakho engunaphakade yokwenyani ukusukela ekuqalekeni yabambeleka. ngoku awuxolelwanga nje kuphela kodwa ugwetyelwe uzulu ugwetyelwe amaroma 5:1 athi amaroma 5:1 athi ngoku ke ekubeni sigwetyelwe ngokholo khangela igama igama alithethi kuxolelwa igama lithetha ugwetyelwe alithethi ukuba uxolelwe umzekelo ubuvile ukuba bendinxelile kwaye ndenza izinto ezithile ezimbi nayonke into ngoko uyeza uthi kum wafumanisa ukuba ndizange ndizenze ngoko ubuya uthi mzana ubenam ndiyakuxolela uyandixolela andizange ndiyenze kwindawo yokuqala yabona ngoko ukuba ndiyenzile loo nto ndinetyala kodwa usenokundixolela kwaye andiyi kuba natyala kodwa nangoko andigwetyelwanga ngokuba eneneni ndiyenzile loo nto kodwa igama ukugwetyelwa lifana nokuba uzange uyenze amen ayithathelwa nkqunangqalelo konke konke yenziwe njani kwincwadi kathixo yolwandle lokulibala incwadi yakho endala kunye nomtshato uqhawulwe kwaye ufile kwaye awusekho nkquna kwiinkumbulo zikathixo amen ugwetyelwa ngoko ke ekubeni ugwetyelwe kwakusisityholo wawutyholiwe awuzange uyenze loo nto kwindawo yokuqala umanyano oludala luselwandle lukathixo lokulibala awuzange watshatela kulo kwasekuqaleni yena umyeni walithwala ihlazo lakho ngokwakhe ngenxa yakho endaweni yakho wathabatha indawo yakho ngokuba wawumiselwe ngenxa yengaphambili ukwenzela yena ukuba ube ngumtshakazi wakhe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ibhayibhile yatsho njalo uyimbewu eyamiselwa ngenxa yengaphambili uze njani ukwenza oku wakhohliswa ukungena kuwo ngomtshato wakho wokuqala ngumzali wakho okrekrezayo ueva ayilo tyala elilelakho ngokuzalwa kwakho kwemvelo walandela ueva owakrekrezayo eso sisizathu sokuba uzalwe ngumkrekrezikazi ungumoni indawo yokuqala kunjalo oko wakhohliselwa ekungeneni kuwo wawungena hayi wena ayilo tyala lakho awuzange uyenze loo nto ngokuba laa ntsobi incinane leyo yayikuwe yayiyakuba nguwe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi uthixo walibeka igama lakho kwincwadi yobomi yemvana njengebali lam encinci lokhozi nonke nilivile isikhukhukazi umfama omdala wabeka isikhukhukazi ngaxesha lithile ke wayengena zikhukhukazi aneleyo phandle amaqanda okuwafaka ngaphantsi kwesikhukhukazi ke ngoko wafumana iqanda lokhozi kwaye balifaka phantsi kwaso xana ukhozi lwaqanduselwayo yayiyeyona ingaqhelekanga ukukhangeleka inkukhu ezo nkukhu ezakhe zayibona ukhozi oluncinane oludala luhamba kunye kwaye isikhukhukazi sasiya kuhamba kokokokoko ukhozi oluncinci lwathi andiyazi loo nto ukuba ivakala njani kodwa ndiyasilandela nakanjani na kwaye zaphumela zaya eshedini zaqalisa ukuphanda emfumbeni yomqhuba kwaye sona kokokokokoko oku kulungile oku kulungile uzimanya nowethu kwaye oku koko olwakhozi luncinci oludala lwalungena kuyitya loo nto yabona lona nje lwaluhamba kunye nenkukhu ngokuba lwalungazi ukuba lwenze ntoni na kwaye saphumela phandle phaya kwaye sasiya kufumana oku okanye okunye kwaye ukhozi oncinci nje wafuneka nje ukuba lidloko kodwa lwalungazi ukuba lukwenze njani oko kodwa lwaluzibonile zonke iinkukhu zikwenza oko kodwa kukho into eyahlukileyo lwalungakuthandi oko ke ngenye imini umama wayesazi ukuba wayebekele amaqanda amabini ke waqalisa ukuzingela eliya elinye ebhabha ejikeleza ekukhangela njengomoya oyingcwele omkhulu ngenye imini wabhabhela ngaphezu kweshedi elahlelwa wajonga ezantsi phaya waze walubona usana lwakhe wakhwaza yelilizwi le nto eyakhalayo kwakukhona ukusuka ngaphakathi kulo ow oko kuvakala kulungile ow makhe njela ntsobi yokwenene izelweyo ngenxa yengaphambili eyamiselwa ngenxa yangaphambili nguthixo ilive ilizwi likathixo lingumculo kuye iyazi ukuba liyinyaniso ludiniwe zezo zinto zobuhlelo nakanjani na zimanye nathi yizahamba kunye nathi sinetheko lasekuhlaleni sinako oku sifumene oko akuzange nje kuvakale kakuhle kumfo omncinane wathi nyani awungelo qela nakanjani na ungowam ungowam lathi mama oko kuvakala kuyinyani ndiyakuphuma njani nje yenza umtsi ndiyakukubam ha yiloo nto kuphela kufuneka uyenzile ilizwi elithanjisiweyo likathixo elingqinelweyo phambi kwakhe nawuphi na umntu lowo uzalelwe ukuba ngunyana kathixo kunye nentsobi eyamiselwa ngenxa yangaphambili kuye ukwenzela le yure uya kubona umyalezo kathixo kanye ngokuqinisekileyo njengokuba uthixo ekho ezulwini umartin luther wawubona kweyakhe uwesley wawubona kweyakhe umapentecost awubona kweyabo Ngoku kuthini ngawo? Ehe, bangena kubuhlelo. Nali ilizwi liyigweba loo nto, linixelela loo nto esimele kukuba nayo namhlanje. Kwaye kanye ngokuchanekileyo uMalaki sine nazo zonke ezinye zezithembiso zale yure. Ingaba yintoni oyibonayo? Ingaba yintoni ojonge kuyo? Amen. Naku apho sikhoyo okwenene. Amakhosi okwenene ayevwa. Izimvu zam ziyalazi izwi lam owasemzini aziyi kumlandela. Ukuba yafakwa phaya ngokumiselwa kwangaphambili, wamiselwa ngenxa yengaphambili ukuba ube ngunyana kaThixo, wawukuThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, ubonakaliswe kuphela ngalo mhla ngenxa yembeko nozuko lwakhe. Ungayenza njani loo nto ngaphandle kokuhlonela ilizwi lakhe, kwaye ume nalo lonke ilizwi likaThixo? Ewe mhlakazi, nto leyo oyinxalenye yelo lizwi ukumiselwa ngenxa yengaphambili, ukuba khangela uThixo ulilizwi. Niyakholwa koko ke ngoko ukuba wayesoloko eli lizwi ekuqalekeni ubekho ulizwi, kwaye ukuba ilizwi lalinguThixo ngoko wawukuThixo. Ilizwi inxalenye omele ukuyidlala yayikuThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wakubona, wakwazi, wakumisela ngenxa yengaphambili kuwo. Ndiyanixelela nje ukuba olwakhosi lwaluqonda elalizwi ke ngokunjalo owokwenene umKristu ozelwe ngokutsha uyaliqonda izwi likaThixo lithetha ngelizwi. Xana belibona lithanjiswe kwaye lingqinelwe, khangela lakhangela phezulu phaya, alizange libone esi sikhukhukazi sidala kokokoko khona apha zimanye nathi, kwaye siye ngapha kwaye iya koku, kwaye iya koku ya nokoku ya. Labona isiqu esinjengokuba lalifuna ukuba njalo, sibhabha emoyeni, sikhwaza sikhululekile phezulu emadukudukwini ngaphezu kwawonke amaxhalanga nezinto zomhlaba. Haleluya! Lalifuna ukuba yiloo nto ngokuba kwakukulo ukuba yiloo nto, kwaye umntu lowo ozelwe nguThixo, unyana kaThixo, umele kukuba abe nemvelo kaThixo, ufanele kukuba afane noThixo, uyamzukisa uThixo, uyinxalenye yelizwi likaThixo. Kwaye kule mihla yokugqibela yalo mtshakazi ethabatha isimo kanye nokuchanekileyo kwaloo mandla manye lawo awaye kuwo ekuqalekeni, aye enyuka edlula kuloo mibutho nanjalo njalo, aze aphumela kumtshakazi, akayi kuba yenye into ngaphandle koko. Amele kukuba akubonile oko loo mayuda ngemihla yawo, xana akubonayo oko kubonakalaliswe phaya phambi kwawo, njengokuba umprofeti wathi wayenjalo, wathi, "Ziphengululeni izibhalo, kuzo nicinga ukuba noma bungunaphakade? Zizo ezo zingqinayo ngam ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam. Musanukundikholwa, kodwa nangona ningenakundikholwa, yenzani ikholwani imisebenzi leyo endiyenzileyo." Athi, "Oobawo badla imana entlango iminyaka emashumane, siyazi apho sikhoyo." Wathi, "Kwaye bonke ngabanye bafile, oko ukwahlukana ngonaphakade. Bonke ngabanye bafa, kwakukho abathathu kuphela, ababini abaphuma kwisigidi, izigidi ezibini, lowo ngomnye kwisigidi. Ngokuba ukufakwa imbewu yobudoda ephuma kwinkunzi nemasi, kudla ngokubakho iqanda elinye elichumileyo, kukho iqanda elinye imbewu ibenye yelo echumileyo. Wakha wawubona umxube ezikomeni, qaphela apha ngamaqanda sisigidi, apha sisigidi sembewu. Kwaye xana zizikhululiwe ukuba ziye kunye kwisibeleko, zisiza ngombhobho ukuze zingene esibelekweni, ziyahlangana. Enye yazo ngamaqanda, isigidi samaqanda, isigidi sembewu. Kukho iqanda elinye kuphela phaya elichumileyo, kukho imbewu enye kuphela echumileyo. Zizonke ziyaphila. Ngawabukela loo mathole mancinane ebetha ejikeleza phaya, intwana leyo unokuyibeka kuluthi lomatshisi. Kwaye uDimas nabanye baphulaphule ngokuhlwanje, kwaye uyakhumbula xana sabathabathayo wandisa ezantsi phaya, wandibonisa ukuba oko kusebenza njani na, imibhobho yokuvavanya, kwaye ufake njengokwaneleyo oko unokukubeka ekupheleni komatshisi. Yayingamawaka amathola amancinci kunye neenkunzi zenkomo phaya, kodwa linye kuphela kuwo elinokuphila, linye kuphela kuwo. Kwaye nantsi ibhola enkulu yawo apha kanye uya kuqaphela, elinye liya kurhubuluza liphume phakathi kwawo apha liye kanye ngaphaya, imbewu ize ngapha. Kwaye iqanda liya kuphuma phakathi kwala manye amaqanda angapha, kwaye ziya kuhlangana kuyo. Kwaye onke amanye ayafa, ukanda yaphi kodwa ayafa, ngokuba kukho into ethile, umntu othile wenza lena ichume, waze wamisela lena. Kananjalo ukumiselwa ngenxa engaphambili, mzwane wam, ngokuqinisekileyo uThixo umele kukugqiba ukuba iya kuba inkwenkwe okanye intombazana enentloko ebomvu, intloko emnyama, okanye nokuba iyintoni na. Okumiselwa nguThixo yimfihlelo engakumbi kunozalo lwentombi enyulu kum, kodwa qaphela, bonke abanye bayafa. Kwakukho izigidi ezimbini zabantu ezaphumayo becula bekhwaza benza yonke into bathetha nge zange bakhe bathetha ngelwimi kodwa bakhwaza kwaye bamnika uzuko uThixo baxhentsa benyuka besihla elwandle kwaye benza yonke into leyo abanye bonke abayenzayo kodwa babe babini kuphela abangenayo kwilizwe ledini uKhalebhu wangena uKhalebhu noYoshua ababini kuphela lowo ngomnye ukuphuma kwesigidi ngomnye kwisigidi kuzalo lwendalo ngamnye kubo wayenentsikelelo efanayo Oh, nina maPentecost, ndiyathemba ukuba niyikuvuka emva kwexesha kakhulu. Omnye ukuphuma kwisigidi, khangela, kufanele ukuba kukho amakhulu amahlanu ezigidi zabantu ababizwa ngokuba ngamaKristu ehlabathini namhlanje. Ukuba uYesu benokuza, bekuya kuba ngamakhulu amahlanu kuphela beya kuhamba naye. Ngoko, ukuba olu balo beluya kuhamba ngokwenyani. Ukuba kukho abangaphezu koko abo abalahlekayo yonke imihla. Kwihlabathi lonke abazi kwanto malunga nalona ndiyaqonda batsho ababhali niyakwazi o kutheni ababhali besitsho ukuba uEliya umele kukuza kuqala batsho kuYesu wathi uEliya sele efikile waya nikwazanga o yabona wenza kanye loo nto ezibhalwe ezazithe iyakwenzeka kuye yabona ngokunjalo nonyana womntu umele kukuva ubunzima ngaphantsi abazange baqonde ukanti bonke babesecaweni bonke bebanga ukuba bayaphila wayevumela nje owakwenene umkristu ozelwe ngokutsha umkhonzi okwenene kathixo alivela lizwi likathixo uyakuza kanye aphume kulo lonke ihlelo ulawo achume ngenene umhlaba ngelizwi umhlaba wokulalisa ochumayo Uya kuyenza loo nto. Andazi ukuba uyenza njani na uThixo imisele ukuba yenziwe. Wawukhohlisiwe ekuqalekeni ngomtshato wakho wokuqala. Ngoku uyazi ukuba yintoni eyinyani. Kanti njengokuba benditshiwo ukhozi olucinane xana lweva izwi lomyeni lwaya kulo elithanjisiweyo elingqinelweyo ilizwi likaThixo lomhla wokugqibela. UNowa wayelilizwi elingqinelweyo lomhla wakhe ingaba niyakukholwa oko ke umyalezo wakhe awusayi kusebenza namhlanje. UMoses wayelilizwi elingqinelweyo lomhla wakhe ingaba niyakukholwa oko akuyi kusebenza ngoku. UYesu uYohane wayelilizwi elingqinelweyo niyakholwa koko oko bekungayi kusebenza ngemihla kaYesu uqinisekileyo hayi hayi mhlekazi. Umthetho nabaprofeti babekho kwade kwafika uYohane kususela ngoko ubukumkani bamazulu. Abapostile awo bamisela iBhayibhile nako kuphuma uLuther kuhlaziyo amazwi akhe lawo ibandla lakhe akayi kusebenza namhlanje. UWesley akayi kusebenza, amaPentecost akasayi kusebenza, asebenza ngomhla wabo. Kodwa lolunye usuku oku ukungqikwa kwamatyini asixhenxe. Ndiyazi oko kuvakala kungaqhelekanga kuli kodwa uThixo ukungqinele oko ngokugqibeleleyo kangangoko. Akukho mbuzo kuyo njengokugqibeleleyo andikusasazi oko kwindibano yasekuhlaleni apha ndithetha kubantu ngaphandle ukunqumleza isizwe yabona yenza loo nto onqwenela ukuyenza ngoku qaphela ilizwi elithanjisiweyo lomhla wakho elo eniyinxalenye yabo ngokumiselwa ngenxa engaphambili wena ngokwakho njenge wazi xana wakuvayo oko wayazi kanye ngokukhawuleza ukuba wawulukhozi kananjalo waqaphela ukuba wawungeyonkukhu yasehlelweni wayindawo yokuqala wazi ukuba kukho into ethile engalunganga phaya kukho into ethile engalunganga kunjalo oko kuba uyazi ukuba wawenzelwe umgibe kuyo ekuqalekeni yena umyeni walisusa ihlazo lakho waze walufaka kulwandle lokulibala ukuhlamba kwamanzi elizwi negazi lobomi yiloo nto eyathethwa ibhayibhile umyeni wakho wokuqala lowo wawutshatele kuye ihlabathi umyeni othanjisiweyo lo owakumisela ngenxa engaphambili ukuhlambile ngokuhlamba kwamanzi ngecawe oko akuvakali kakuhle kuvakala njalo kusengakufumana oko encwadini yokugcino ziganele kodwa hayi kwibhayibhile kathixo ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi elizwini yabona ngeli umi ugwetyelwe ngokupheleleyo njengokungathi akuzange ukwenza oko kwasekuqalekeni lo ngumyalezo wam oya ebandleni ngoku njengokuba nina njengokuba siya kusuka emoyeni emzuzwini nje imile ukuba nimi elizwini likathixo kunye nelizwi likathixo wonke amen lonke isuntsu konke okuncinci apho nimi khona ndizama ukunixelela sukani nimi ke kuloo makhasi kwaye niphumele phandle apha kwingqolowo apho ninokuthi nivuthwe khona phambi konyaka ndiva ukuza komatshini wokuvuna nimi nigqibelele nigwetyelwe ngokungathi anizange nikwenze oko indawo yokuqala Haleluya. Thetha ngokunika umbulelo. Izivo ndonwabile ngokwenene nombulelo ngakumbi ngaloo nto kunayo nantoni na endiyaziyo. ingotyulu onesidima umtshakazi ongenasono wonyana kathixo ophilileyo yonke indoda nomfazi abathe bazalwa ngomoya kathixo baze bahlanjwe egazini likayesu kristu kwaye bakholwa lonke ilizwi likathixo nimi ngokungathi anizange none kwakwindawo yokuqala nigqibelele igazi likayesu kristu ningathini na ukuba umntu ukuba bekufanele ukuba ndife kusasa umntu owathabatha indawo yam andingekhe ndife ngenxa yesasono umntu othile uthabathe indawo yam kwaye uyesu ilizwi wathabatha indawo yam waba ndim ukuba umoni ukuze ndibe nguye ilizwi amen makhe ndibambelele ngokunyanisekileyo kulo hayi icawe ilizwi amen oh olo manyano lokomoya lukakristu nebandla lakhe ngoku xana inyama isiba lilizwi kwaye ilizwi liba yinyama libonakalaliswa lingqinele kanye loo nto ibhayibhile yathi iyakwenzeka ngalo mhla iyenzeka imihla ngemihla ngokuba liyanda ngokukhawuleza kakhulu phandle phaya kwezo ntlango nezinto zisenzeka nezo endingakwaziyo nkqu nokuqhubeka nazo sikufuphi nokuza kukayesu ukuze simanyane nebandla lakhe apho ilizwi lisiba lilizwi ubizo lomoya oyingcwele luhlola iintliziyo nimi ngokugqibeleleyo anizange none endaweni yokuqala uthixo nkqu akazi kwanto ikulwandle lokulibala awuzange wakwenza oko watyholwa ngaso ngummangaleli kodwa eneneni kwasekuqalekeni wawumiselwe ngenxa yangaphambili ukuba ube ngunyana nentombi kathixo umi phaya uhlanjiwe kwaye incwadi yakho endala yaqhawulo mtshato isusiwe kwaye ifile ngokwenene ayisekho kwaphela nkqu nakwingqondo kathixo ningumtshakazi onesidima kakristu nihlanjwe egazini likakristu oxabisekileyo onesidima unyana kathixo ongenasono omi nonyulu umtshakazi olilizwi elingakrexezwanga lowo awamhlambayo ngamanzi negazi elilelayo elo elaba inyama labonakalaliswa ukuze abe nokuthabatha nina enamiselwa ngenxa yengaphambili esifubeni sikabawo ngaphambi kwasekuqalekeni ngokufanayo njengoko wayenjalo wayeseso sibonakaliso sikhulu sikathixo esibizwa uthando nokuba yintoni na eniyo ningabakhonzi bakathixo nantoni na uthixo afuna ukuba niyenze apho indawo yenu ikhoyo uthixo ubeke ebandleni abanye abapostile abaprofeti abefundisi abelusi wakubeka oko ngesidima esesakhe sangenxa yengaphambili kwaye wawuyiloo nto kwasekuqalekeni umtshato wakho wokuqala uye wachithwa wawunjalo awuzange uwenze kwindawo yokuqala ngokuba inye kuphela into enokuwenza lowo kuya kuba nguthixo esihla ngokwakhe kwaye wathabatha indawo yakho ekwimoya yonyana kathixo uyesu kristu waza wakuhlamba ngamanzi wakuhlamba kwamanzi ngelizwi ilizwi hayi ihlele ilizwi lakuhlamba kodwa ukuba akuyi kuma kumanzi elizwi uya kuhlanjwa njani na usenamabala njengoko eva wayenjalo oh mvana ethandekayo efayo igazi lakho lixabisekileyo alisayi kulahlekelwa ngamandla alo lide lonke ibandla likathixo elihlawulelweyo lisindiswe ukuba lingabi sona kwakhona yintoni isono isono kukungakholwa ukungakholwa kwintoni ilizwi ukungakholwa kuthixo lowo olilizwi onyulo ongakrexezwanga oh haleluya uyemka ngokukhawuleza ukuya ezibhakabhakeni amen umisele elungele cinga iingubo zakho zihlanjwe ngamanzi elizwini elophayo ilizwi laba ligazi ilizwi lopha ngenxa yakho kwaye uhlanjwe elizwini elophayo ilizwi liyopha ubomi bukathixo elizwini kwaye ilizwi lopha ngenxa yakho ukuze uhlanjwe usuke ekungcoleni kwala mahenyukazi kwaye uhlanjululwe kwaye ungcwaliswe ngokuhlanjwa kwamanzi welizwi kwaye kwenza ingqondo nentliziyo yakho zihlale kuthixo nakwilizwi lakhe ngoku wazinjani ukuba leyo inyani xana uthixo esihla kwaye alingqinele aze aliqondakalise uthi ke andizange ndilikholwe ngaloo ndlela babengalikholwa ngendlela kayesu kodwa uthixo walingqinela abazange balikholwe ngendlela kanowa abazange balikholwe ngendlela kamoses babekulungele ukuthabatha ilizwi likabhileyam ngenxa yalo zonke siyafana ke makhe sidibane kunye zahlule ngokwakho ibhayibhile yatsho kuko ukungakholwa haleluya ngoku qaphela awuyiyo loo nto kuphela kodwa uya kumsitho esibhakabhakini kwaye unxibe ibhanti yomsitho lokumiselwa ngenxa yengaphambili lobabalo olungakufanelanga ibhanti lomsitho lobabalo olungelo lwakho. UThixo uyenzile ngokwakhe wakwazi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ke wanyengeza ibhanti lomtshato kuwe phaya wafaka igama lakho encwadini. Onjani wona umbulelo? Haleluya. Makabongwe uThixo wethu. Ngoku ekuvaleni ndingakhe nditsho oko, siyazi sonke ukuba ibandla lale mihla yangoku amaPentecost imeko yalo yangoku onke amahlelo ehlangene ndiyakuwaphosa onke kwinyanda enye ngokuba anjalo. Niyakhumbula uyakuhlanganisa ukhula kuqala alutshise athabathi uthabatha zonke iindiza zengqolowa azitshise zonke kuqala ngoko aze athabathe eze athabathe ingqolowa yakhe ayigoduse. Bonke bayahlanganisana kwiinyanda inyanda yamawisile amabhaptizi amapentekosta bonke baya kwibhunga leenkonzo kuphelele apho zitshisiwe zonke yabona. Sonke siyazi ukuba ibandla lale mihla yangoku kwimeko yalo yangoku kunye nesimo salo sangoku alikho kwimeko yokugqiba umyalelo omkhulu lowo uThixo awunike ibandla ngalo mhla. Mangapha amapentekosta nokuthi amen kuloo nto kunjalo yabona likwitsingabobunye ububini ubuthathu oku okuya okunye ukuxambula ukulwa omnye ukoko omnye ukokuya nokunye kwaye ngamnye kubo uyoyika ukujongana nelizwi kanye ezantsi ukuya kuvavanya yabona. Bayazi ubaxelela malunga nalo baze bata andinakuyinceda loo nto andinako ukuyikholwa loo nto andikhathali nokuba yintoni ayenzayo yabona 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 kubonisa ukuba banjani umama notata onabo. Usenokuba ngumphathwa abefundisi ngenye imini usenokuba koko okuya okanye ukunye kungcono ukuba ube ngunyana kaThixo. Ngoku siyazi ukuba icawe ibingekhe ikwazi icawe yamapentekosta nangayiphi na indlela nangayiphi na indlela ukuthwala umyalezo womhla wokugqibela kwimeko yayo yangoku ibinganako ngokuba ayikwazi nokuvumelana nelinye okanye amabini amazwi ebhayibhileni. Niyakuyenza njani loo nto? Ayikwazi kuyenza loo nto ke uyabona ihlelo liphumile njalo oko kuyakuba ngabantu abonyuliweyo abonyulelwe lona yabona. Ngoku uyazile kwaye ke wonke ubani wethu uyazi ukuba lonke uluhlu lwamahlelo amapentekosta nabo bonke bafile oko kukuthi kumakristu azelwe ngokutsha womyalezo. Aha, umyeni wakho wokuqala ufile uyazi ukuba ufile uThixo uliyekile ukuba life liphelile yonke indlela yalo yezenzululwazi yobukrelekrele ezemfundo iindlela zenzululwazi ezibizwa ngokuba zizikolo zebhayibhile kunye nezinto zitshabalele yintoni oko kuyenzileyo wahlukanisile abobunye apho kunye nobutrinity apho nababobini apho nangapho nasezantsi apho kunye nanjalo imbutyulelo baze bazibize ngokuba ngamapentekosta ngokuba ndaya kumfana ngenye imini uphulaphule kanye ngaphakathi kanye ngoku kunye nomfazi oselula ongowecawe ethile wathi ndathi bohlukene ndathi yintoni ingxaki wathi sinokholo olwahlukileyo ndathi ow ndiyaxolisa ingaba ngumkatolika wathi hayi wandixelela ehlelo lecawe awayengowalo upentekosta ndathi uyintoni wena ungumpentekosta nhayi kodwa elinye ihlelo o uyazi icawa yamaRoma Katolika yaqala iyipentekosta bangapha bakwaziyo ukuba oko inyani kubathabathe amawaka amabini eminyaka uba ifike apho ikhoyo ngoku nje ayisathabathi kwanto yesibhalo kwakhona kwanto ngokuba ipentekosta kwiminyaka yamashumi amabini ukusuka ngoku iyakuba mbi ngakumbi kunokuba injalo ngoku iyaqhubeka ihambela phambili ngendlela eyiyo ngoku ngokuba ngokuqinisekileyo yabona. Ingaba yintoni ingaba yintoni? Khangela ukuba ngubani utata nomama wabo avumela abafazi babo bachebe iinwele zabo banokwenza phantsi nantoni nabo bafuna ukuyenza okoko nje bengabalecawe koko kuphela okudingekayo. Oh, akumangalisi akumangalisi umgwebo kaThixo usiya ngokufumba. UThixo walibeka kanye phambi kwamahlelo enu kwaye niwavalile amehlo enu kwaye nasilela ekuliboneni ehe nilivalile ingaphakathi lenu lovelwano xa nanibona ilizwi likaThixo lenyani nala matywini asixhenxe ekubeni engqinelwe aqinisekiswa ukuba anjalo kunye nobungqina emazulwini nokunqumla kwizizwe nakwezinye iindawo ngemiqondiso emikhulu nezimanga athembisileyo ukuba uya kuyenza ngoko navala nithi andazi andinakuyinceda loo nto ndiyabona. Oh bethu ifile kwaye ayazi izono nezigqidi nifile. Oh bethu konke siyazi uba icawe kuloo meko ibingayi kuwugqiba lo mhla wokugqibela inganokumngenisa njani uMalaki isine inganokuyenza njani loo nto abayikholwa nkqukwanto enjalo inganokumkholwa njani ingenise uLuka 17:30 inokuzingenisa njani zonke ezinye zezi zibhalo ezo ezithenjisiweyo ngalo mhla wokugqibela ayinakuyenza loo nto ngokuba iyalikhanyela njengoko kwakunjalo ngemihla kalodwa ke iyakuba njalo ekufikeni konyana womntu. Khangela kwimeko uLot la Sodom awaye kuyo ngaloo mhla. Khangela kwimeko yebandla kumhla. Khangela into eyenzekayo kuAbraham onyuliweyo. Khangela loo nto eyenzekayo kuLot nakubo abo ezantsi eSodom. Khangela kuBilly Graham noOral Roberts bona ezantsi phaya phakathi kwaloo mahlelo. Khangela kwibandla likaAbraham elinyuliweyo elikhutshiweyo. Khangela ukuba loluphi uhlobo lomqondisi olo uYesu ngokwakhe uThixo wenziwe inyama emi phaya ekwinyama yomthuthu. Leyo yayiyingelosi iBhayibhile yathi yayinguThixo. Inkosi uThixo Elohim emi phaya ekwimoya ebonisa ukuba uya kulithambisa ngolona hlobo ibandla lakhe ngemihla yokugqibela. Kuya kuba nguThixo esebenza ekwinyama yomntu kwakhona njengoba kwakunjalo ngemihla yaseSodom. Ke kuya kuba njalo ekufikeni konyana womntu. Uhlobo lwento efanayo bayibona kanye phaya ezibhalweni. Fundani, siphengululeni izibhalo kuba kuzo nicinga ukubani noma bungunaphakathi kwayezizo ezo ezingqinayo ngakho oko. Yabona, yabona. Ngoko siyazi ukuba zifile. UThixo uziyekile zafa kokwazi ukuzicingela kwenzululwazi nenkqubo yemfundo. Onke amaPentecost ayedla ngoku uthetha malunga nokuthumela abantwana babo kwisikolo seBhayibhile. Kudala xana umdala umzwanulayothe nabanye babelapha babeya kukugxotha enkonzweni. Kodwa oh ngoku yeyona nto inkulu kakhulu. Unyana wam akakho uye esikolweni seBhayibhile. Womba ingcwaba lakhe. Ke ngoku ucinga kwaba ngalithabatha namhlanje. Ucinga ukuba ndizama ukuxhasa ukungazi. Andinjalo. Ndiyanixelela ukuba kukho umahluko phakathi kwesi sigaba sikrelekrele eso esiphila kuso apho icawe ithe yamithiswa ngenzululwazi nazo zonke ezi zinto zibizwa ngokuqonda nayo yonke into awumfumanisi uThixo. Ke abo awo babingeleli babeqikelele uThixo ngokugqibeleyo ngolona hlobo babesazi ukuba uMesiya wayeya kuza njani na kodwa weza ngokwahluke kakhulu kuloo nto babeyiqikelele. Yayingeyo nzululwazi. Ingathini le ndoda ekubeni ngumntwana ongumgqakhwe? Kuphi apho iye khona esikolweni yona? Ingaba imfundo yakhe ivela phi? Wayeyifumana phi le mfundo? Ukuba uzama ukusifundisa uzalelwe embulweni. Yabona? Oh, kanjani? Bona, into efanayo iyaziphinda kwakhona. Yibone iphinda kwakhona. Konke kwinkolo yabo yenzululwazi. Inkolo yenzululwazi ngokwaloo nto isikolo sabo seBhayibhile sayitshoyo. Leyo yindlela abayifuna ngayo. Yiloo ndlela kumele ukuba ibe yiyo okanye akuyini. UThixo ubenza isidenge ngalo lonke ixesha. Lisoloko lisiza ngokwahlukileyo. Lakwenza ngexesha likaNowa, lakwenza ngexesha likaMoses, lakwenza ngexesha likaKristu, lakwenza ngexesha likaYohane, lakwenza ngexesha labafundi, lakwenza ngexesha likaWesley, lakwenza ngexesha likaLuther, lakwenza ngexesha lePentecost. Kwaye ke likwenzile kwakhona. Aliyitshintshi indlela yalo yokwenza. Ngalo lonke ixesha kuza into efanayo. Kuphela ngabahlaziyi kwezo zisixhenxe. Izigaba ezintandathu kude kube sesesixhenxe kwaye isithiyelo shumi sathi kule yure iya kutshintsha kwaye oko yakwenza. Ngoku siyavala ngokutsho oko ukugqibezela umyalelo omkhulu. Bangakwenza njani oko? Siyazi ukuba bafile. UThixo wayiyeka yafa kwesi sigaba senzululwazi iyonke ukuze abe nako. Enze ntoni? Anqike impihlelo yamatyini asixhenxe. Kumtshakazi ongelilo ihlelo. Lingathini ihlelo ukuwamkela lowo matyini asixhenxe xana lichasene ngokupheleleyo? Imbewu yenyoka nazo zonke ezo ezinye zinto ziphele. Iimfihlelo ezisixhenxe ngokupheleleyo zichasene naloo nto bayifundisiweyo ngokuba bathabathe isikolo esidala ukusuka kwisikolo sabo seBhayibhile. Kwaye amatyini asixhenxe kathixo xana angqikwayo phaya phezu kwentaba. Makhe uThixo, hayi, makhe ndife kanye ngoku kule pulpiti ukuba leyo akuyiyo inyaniso. Kwaye ndandixelela kwangaphambili unyaka neenyanga ezintandathu ngaphambi kokuba yenzeka. Loo nto awandixela yona yiya eArizona kwaye naloo nto ebiya kwenzeka phandle phaya entlango. Kwaye kukho amadoda ahleli kanye apho ngokuhlwa nje ayemi kanye phaya kwaye ekho xana iingelosi ezisixhenxe zehlayo kwaye ngqu ulinda ixesha ilife laliphethe inqaku lazo likhona kanye phaya kwindawo yokuqwalasela nayo yonke into. Ngoku abalazi nkqu nokuba limalunga nantoni na kwaye yonke into sele ithethiwe ow kude kube sekutshatyalalisweni kwecalifornia okuzayo ngoku nazo zonke ezinye izinto kwaye nendlela into abaxelela ngayo ukuba ziya kuba ngaphi iintsuku nendlela ebiya kuba lapho le minyikima inkulu yenzekayo ealaska kwaye oko kuya kuba kukuqalisa komqondiso wexesha kunye nento eyakwenzeka kwaye nje ilizwi nelizwi loo nto eyayithethayo ayikaze isilele nangaxesha elinye. Anikaze niyibone isilela kwaye ayikwazi ukusilela ngokuba ngamazwi kaThixo kwa izulu nomhlaba ziya kudlula kodwa alinakuze lisilele. Kunjalo oko Thixo kwafuneka ukuba anxike loo matyini asixhenxe. Hayi ehlelweni ndasoloko ndichasene na kodwa ukuphuma ehlelweni abe nokuthabatha umtshakazi. Hayi umtshakazi wehlelo kube ngekhe ayenze loo nto oko kuchasene nelizwi elilelakhe. wanqika ezo mpihlelo zisiqhenqe phaya oko kwakubonakalisa kwazisa ezo zinto ezo ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi kuze zityhile ngemihlo yokugqibela koonyana bakaThixo. Azise oko ngoku phambi kwabantu ukuze bakubone oko phaya nina ngoku kulo mtshakazi ungelilo ihlelo. Oh, bet. Nazo iincwadi zakho ezimbili, enye yazo incwadi yobomi yemvana. Igama lakho phaya lamiselwa ngenxa yengaphambili phaya alinakuhamba ngokuba awungebi nako ukukususa oko kwakhona kwaphela, yabona, ngokuba lalimiselwe ngenxa yengaphambili ukuba libe phaya. Kodwa incwadi eqhelekileyo yobomi nakususa oko nangaliphi na ixesha, yabona, awuguquki ndicimile. Nakanjani na kuba uya kuma emgwebeni, umtshakazi akayinkqu nokuma emgwebeni, ungena kuxhwilo. Njengokuba ndikutsho oku ekuvaleni, kuya kuba semva kwexesha ke kuphantse kwasisiqingatha emva kwentsimbi yethoba, kwaye siya kuphuma apha ngesiqingatha emva kwentsimbi yethoba. Inkosi Thandile, njengentlonipho ngenene ngoku mamelani, ngelinye ixesha ndithetha oku ngoku, oku kuya kunqumleza isizwe eNew York ngoku yimizuzu engamashumi amabini anesihlanu emva kweshumi elinani ukunyuka kuya Philadelphia, macala onke phaya abo bangcwele bathandekayo behleli phaya bephulaphula kanye ngoku kwiicawe ngenxa zonke, ukuya phezulu nokuya ezantsi, kujikeleza eMexico phezulu kuya eCanada nakuyo yonke indawo engqongileyo ngaphesheya amakhulu amabini eemayile naphi na ngaphakathi kweli zekazi kumantla eMelika apha phantsi, abantu bakuyo baphulaphule kanye ngoku amawaka aphindwe ngamawaka aphulaphule. Kwaye lowo ngumyalezo wam kuni bandla, nina baselumanyanweni, umanyano lokomoya ngelizwi, ukuba nifile kwaba bayeni bakudala, nizelwe ngokutsha, musa ukuzama ukumgrumba ufile. Ukuba ungumKristu ozelwe ngokutsha, laa ntsobi incinane yamiselwa ngenxa yengaphambili kuwe lilizwi lisiza kwilizwi 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 lize lifike kwisimo esipheleleyo sikaKristu, kunjalo o kuze abe nokuza thabathe umtshakazi wakhe. Ngoku nje sele silungele into enye, leyo kukubuya kwenkosi. Nalo igama lakho kwincwadi yobomi, incwadi yobomi lilizwi likaThixo, kuba ilizwi linguThixo kwaye uThixo ukukuphela kwento leyo ibubomi. Ke igama lakho lalimelwe eBhayibhileni ngaphambi kokuba iBhayibhile ibe lilizwi, kwaye ukuba ulapho kwenza oko ingaba akuyi kulingqinela elalizwi, ingaba ibandla aliyikuzingqinela ngokwalo, akangeke uMalaki isine nazo zonke ezinye izinto ngokugqibeleleyo lizingqinele ngokugqibeleleyo ngokwalo kwaye libonise ukuba liyiloo nto eliyo. Xana uYesu esiza wathi ukuba ndiyenze imisebenzi eyathenjiswayo ekuba ndiya kuyenza, musani ukukholwa ndim. Leliphi elinye lamaqela awathi wazimanya na wathi onke ningaba kayihlo mtyholo nemisebenzi yakhe niyayenza? Yabona, yabona, ukwimihlo yokugqibela bantu, lowo umyalezo wam wokunika umbulelo kuni. Ngo ngaphambi kokuvala ngelinye ixesha ndandiseGlacier National Park, sasivile imini yonke ukuba babenesiwo umlilo womkhenkce lowo wawuza kuwa ebusuku. Ke abantu babexakekile imini yonke belungiselela loo nto ukuba babeya kuthulula loo mlilo ngobo busuku, babeka iingxangxasi zamanzi omlilo njengomkhenkce omkhulu wamanzi, kodwa yi wawukhangeleka njengomnyama rainbow phantse xana uvelayo waloo mlilo uphuma kuloo mkhenkce wonke amacala epakini. Nkosikazi kunye nam nabantwana sasihamba sijikeleza imini yonke, sasifuna ukuhlala ukuze sibone loo mboniso womlilo. Ke sasa sasithenjiswe ukuba siya kuwubona kwaye siya kuwungqina kwakhona, bathi basoloko benayo ngamaxesha onke ehlobo nanjalo njalo, ndathi ke siya kuba nako ukuwubona. Sathi sithenjiswe ngokuhlwanje, sithenjiswe o wathi baphezulu phaya bayawulungiselela ngoku. Emva kokuba yonke into yenziwe yalungela umcimbi, yiloo nto eyenzekayo kanye ngoku, konke sele kwenziwe kwalungela umcimbi, ibandla ekubeni sele likhutshiwe ngenxa yegama lakhe, ethabatha umtshakazi wakhe emkhupha phakathi kwehlabathi la mahlelo nehlabathi lonke nokungcola kunye nezinto zehlabathi. Wonke umntu umcimbi wawusele ulungiselele, wonke umntu wayemi phandle bathi ngoku dlalani nikhangele kanye phezu kwencopho yentaba phaya. Yiloo ndlela eyasoloko isiza ngayo, yiloo ndlela eyakuza ngayo ngeli xesha, yiloo ndlela ehlala isiza ngayo, hayi ngehlela. Kazange uThixo asebenzise ihlela, akakaze. umhlaziyo uyaphuma afumane ilizwi lenkosi kwaye ngoko xana wesifo bakha ihlelwe ngokuphuma kulo. Yiloo nto ipentekoste nabo bonke abayenzileyo xana imiba emitsha nayo yonke into leyo nje indlela yiloo ndlela loo nto ephuma ngayo. Ilizwi elitsha elongeziweyo ngoko bakha icawe ngokuphuma kulo benze ihlelo bazahlule ngokwabo. Oko kumele ukuba kube ngaloo ndlela. Awukwazi ukoyisa imvelo. Imvelo iwela kwindlela enye ngalo lonke ixesha, isiqu, igqa, inqu, njalo njalo, ikhasi, ngoko, ingqolowo, ngoko, uqaphela. Konke kwakulungele, yonke into yayiphenjiwe yaze yalungiswa. Kwaye wonke umntu wayemi ngaphandle, ndandiphakamisele intloko yam phezulu, ingalo yam ijikele kwinkosikazi yam, sasikhangele. Kwaye abantwana bemi phaya sonke sikhangele phezulu ngolo hlobo, bethu, yayiyinto ethile, kuba sasiyilindele, yayithenjisiwe kuthi. Amen. Ilizwi lithembise oku kuyakuthi ngaphambi kokuba kufike imini enkulu eyoyikekayo yenkosi. Yabonani, ndiyakuthumela kunu Eliya umprofeti, wobuyisela iintliziyo zabantwana kuyise neentliziyo zaba. Kuyakwenzeka ngemihla yokugqibela ndiyakumphulula umoya wam uphuma enyangweni, imvula yokuqala neyamva ziya kuhlangana ndawonye ngomhla wokugqibela. Zonke ezi zithembiso ngezibhalo zinikiwe. Sikhangele phezulu, khangela kumtshakazo kwenene ukunqumla isizwe ngale yure. Sikhangele phezulu bandla, uyeza ngolunye lwezi ntsuku ngokuqiniseke kanye nje ukuba wezayo kokuqala. Uyeza kwakhona. Lungisani yonke into, zahluleni kwikhasi, hlalani phambi konyaka, qhubekani nikhangele phezulu, yibani phantsi kokulindela. Konke ngaxesha seva into ethile ivela encotheni yendulo. Izwi lehla ngesandisa ilizwi loudspeaker lathi, zonke izinto zilungile. Ngoko le ndoda yayimi kanye phaya ecaleni kwam yathi, mawuhle umlilo, nanko usiza uthululeka ezantsi unqumla loo ntaba, umkhenkce umlilo kwaye uvutha amalangabi umbono wokubuka. Mzalwana, bakhe silungise zonke izinto kuba ngolunye lwezi ntsuku umlilo uyaku siyenyuka. Ngoko makhe silungiselele ixesha lokuwa komlilo. Sikwimihla yokugqibela, siyakwazi sonke oko kwaye sikulungele ukubuya kwenkosi. Into omawuyenze kukuzahlula kuso sonke isono, zahlule kuyo yona ntoni na ephathelene nehlabathi. Musa ukulithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi. Akungabikho mntu ngemvumo nkolo yakhe akukhohlise. Hlala ngqo kwidinga likaThixo, ilizwi likaThixo, kwaye elo lizwi ukuba lilizwi lalo mhla uThixo uyalingqinela ngolo mhlobo ukuba akwakwenzi oko ayilo lizwi lalo mhla. Ilizwi elawa ngomhla wePentecost alisayi kusebenza ngalo mhla. Hayi mhlakazi, oko yayikokwePentecost, oku kokomtshakazi, ukuya ekhaya komtshakazi. Sinento ethile eyahlukileyo. AmaPentecost ebemele oko kwakhona sikwisigaba somtshakazi, kungekho ngakumbi kune ilizwi likaNowa lalingekhe lisebenze ngemihla kaMoses, njengokuba umthetho kaMoses ongekhe usebenze ngexesha likaPaulus apho. Wazama ukubaxelela, nifile kuloo nto kwaye nikwazi ukuba nako bandla, nina abo endithetha kuni ngokuhlwa nje ukunqumla isizwe ukuba nizahlule kwihlelo nakuko konke ukungcola nezinto zeli hlabathi. Nazo zonke ezo zinto zinigcina kwimvumo nkolo eyenziwe ngumntu nemiyalelo nezinto ezilolo hlobo. Nizahlule ngokwenu, khangelani phezulu, lungelani, umlilo uza kuwa ngolunye lwezi ntsuku. UThixo uya kuvumela ukuba uze nombono wokubuka. Ingaba uya kube ulungele xana afikayo? Uya kube ulungele ukunyuka naye xana afikayo? Uqhilo oluyimfihlo lomtshakazi ongaphezu kwendawo uya kwenziwa okusuka kokufayo ukuya kokungafiyo aguqulwe ngomzuzwana wokuqhwanyaza kweliso. Thina basabudlayo boma basaseseleyo asisayi kubathintela balele ukufa. Ngenye imini ngosuku labamisi bemfazwe ndandimi phaya ezantsi ethusana, kwenkwe yam encinci yayifuna ukubona umngcelele. Ndandifunda kwaye ndandingenaxesha lakwenza oko kwaye ndandineminxeba emininzi yabagulayo nezinto. Ke wathi, tata abayi kundithatha. Wathi, ndithabathe. Ndathi, kulungile Mzana uSimpson, ndicinga ukuba ulapha. Nenkwenkwe yakhe encinci yayifuna ukuhamba, ke ndabakhwelisa kwinqolo mafutha ndabaleka ndehla ndema phaya ekoneni ndaza ndabukela. Kwaye emva komzuzwana ndeva emva phaya kude kusiza isandla singavakali kakuhle, bum bum, amagubu ebetha. Ndema phaya nacinga ke aba bafo bancinci bazifunda ngenene zonke ezi ncwadi zimalunga nomkhosi bayakukuthanda oko ngokwenene. Ndaqaphela eyokuqala yayiyitanke endala emfazwe yehlabathi yokuqala, nabo ke besenyuka abafa abancinci abazintwana ngolo hlobo. kwabakho elandelayo. Emva kwaleyo yayiye elandelayo yeza emva kwaleyo yayiyitanki enkulu entsha yemfazwe yesibini yehlabathi, itanki enkulu yeSherman enesiqhoboshi somlomo kuyo. Emva koko kweza elandelayo kwaye okulandelayo kwaye emva komzuzwana kweza oomama beGold Star, kwaye ngoko emva komzuzwana kweza amagqala alishumi elinesibini lawo aseleyo kulo lonke ilizwe laseArizona ukususela kwimfazwe yehlabathi yokuqala, amagqala alishumi elinambini. Emva koko kweza isikhephe iJohn elingaziwayo, umnqamlezo omncinane omhlophe. Phaya kwakumi umhambi ngolwandle, uMatiloshe kunye neJohni limele lilindile isahlulelo esincinane kwisikhephe kwelinye icala. Yayingumama omdala onentloko yengwevu ehleli nenkwenkwezi eyigolide iqhotyoshelwe kuye, inkosikazi encinci ethandekayo ilila. Indoda yakhe yayifile, inkwenkwe encinci edlakadlaka, intloko yayo ijikile kumacala wonke. Utata wayo wayebuleka, kwaye emva koko kweza ngakumbi nangakumbi nangakumbi, kwaye ngoko kumkhosi omtsha ndema phaya onjani wona umbono wokubukelwa kodwa olunjani usizi. Ndacinga, oh Thixo, ngolunye lwezintsuku ndiya kubona omnye umbono. Ndakufika usuku lovuko olo abokuqala baya kuba ngabokugqibela, abo abangabokugqibela baya kuba ngabokuqala, abaprofeti bakudala baya kuza ngaphambili kuqala baze bawubone loo mngcelele uqhubeka ungqishe unyuka emoyeni, kwaye thina awo baseleyo basabudlayo ubomi asisayi kubathintela abalela ukufa. Kuba ixilongo likaThixo liya kukhala, abafele kuKristu baya kuvuka kuqala, siya kuwela kanye emgceni kunye nabo singene. Haleluya! Kuso sonke isigaba sikaLuda uwezela amawisile amarhabi ukuhla ukuya kwisigaba sokugqibela, abamkele ilizwi kwisigaba sabo. UThixo ansikelele, lungisani zonke izinto, kwaye umlilo uya kuwa. Asithobiseni iintloko zethu nje okomzuzwana. Ndiyazibuza kwesi sihlwele sibonakalayo ngokuhlwanje ngeli thuba ndinibambile apha kuba kude kube licala emva kwentsimbi yethoba. Ingaba kukho omnye apha? Ingaba kukho ishumi elinesibini apha? Bangaphi apha? Kwaye bathi, Zalo Brenham, ndineentloni ngesiqu sam ngendlela endiye ndaphila ngayo. Ndililungiselele kakhulu ihlelo kunye namadoda, ndiyazi ukuba andihambisani nelizwi likaThixo. Ndiyakucela nje ukuba undithandazele, Zalo Brenham. Akamisa isandla sakho. Thixo akusikelele, Thixo akusikelele. Khangela nje ukunyuka ukuya kwibhalkoni macala wonke. Thixo andisikelele, ndiyazi ngoku musa ukuba nentloni, ngoku musa ukuba njalo. Kwaye ngaphandle ngaphaya kunqumleza isizwe kusuka eNew York ukuya eCalifornia, kusuka eCanada kuye eMexico. Ninabantu bahlanganisene kuloo mabantu apho loo maqela amancinane athembekileyo lawo akholwa loo myalezo ngeentliziyo zawo zonke. Baphumile, baphuma kwimbandezelo enkulu, baphuma ngaloo mahlelo, baziintsobi zobomi. Ingaba niyaluva ukhuthazo ngokuhlwanje njengokhozo oncinane ukuba uva into ethile leyo eyahluke kancinci kuleyo wayivayo? Kodwa nangoko entliziyweni yakho uyazi ukuba iyinyaniso. Nina phaya ukho umalusi omi phaya ndaweni ithile, uphakamise isandla sakho, ndiyakukuthandazela. Ezi zinto azenziwanga ekoneni sihlobo. Khumbula, limxinwa isanga kwaye nendlela icuthene, kwaye kodwa bambalwa abaya kuyifumana. Musa ukuhamba neso sihlwele eso siqhubela phambili ngaphaya sihlobo, eso sigaba sebandla laseLaodike. Sisenokuxhuma sinyuka nokwehla, sijuxuze phantsi komculo, sidikidike. Ayizange ithi sasibanda umkhenkce, ngoku yathi sasidikidike. Lawo ngamaPentecost, kwaye abazi ukuba baludwayingi balusizi, bazimfama. Bazimfama kwintoni? Ilizwi, ekubonakalisweni kwelizwi ukuba alizange lize ngemibutho yabo abanako ukulamkela. Kwaye ninabalungiselele ezantsi phaya eTucson ngokuhlwanje, andinibeki tyala ngaloo nto, uThixo uyakwenza. Ndandiphaya iminyaka emithathu ndandixelela ukuba ndingekhe ndiqale ibandla, andizange umzana uPeregrine waliqala. Ndandiphaya iminyaka emithathu kwaye ndizange nakanye nindimemele epulpitini yenu. Ndahlala eTucson phantsi iminyaka emithathu. UThixo uya kundisusa intlako ngolunye lwezintsuku. Lo myalezo kufuneka uphile. Ndizame kangangoko ukuba ndiwuzise kuni. Ndiyasazi isizathu sokuba nikwenzile oko. Niyeva ukuphela kwesizathu sokuba nikwenze oko. Ihlelo lenu liya kunikhabela ngaphandle, kwaye niyazi abaninzi benu ndikhe ndathetha nabo phaya eFair Restaurant, kwaye ndiyazi ukuba yinyaniso leyo. Ziintloni ngani? Phuma kulo. Phumani phaya, mzalwana. Ukuba kukho nabuphi na ubomi kuni, niyakuba njengolwakhozo luncinane ndisandula ukuthetha ngalo. Niyakuliva ilizwi likaThixo. Khumbula, iyakukuva oko okokugqibela ngolunye lwezintsuku. Sisondele ngokwenene ngoku, awuyikuza ngokuhlwanje. Thixo othandekayo, sihleli ngokundilisekileyo ngoku, usuku lokunika umbulelo ngenene lilo, Nkosi. Ndinombulelo, Nkosi, ngokuphila kulo mhla. Lo ngona mhla mkhulu kakhulu. UPawulos umpostile wayelangazelela ukuwubona lo mhla. Amadoda amakhulu amandulo ayelangazelela ukuwubona, abaprofeti babelangazelela ukuwubona. Babekhangele kulo mhla, uAbraham wayekhangele lo mhla kuba wayefuna isixeko omakhe nomenzi waso owayenguThixo. sijinga kanye phezu kwethu ngokuhlwanja. UYohane wawubona umoya kaThixo usihla uphuma ezulwini wangqina, waza wazi ukuba lowo yayingunyana kaThixo. Wayecinga ngoku ukhetha umtshakazi wakhe. Thixo othandekayo, ngaphandle kokunqumleza ilizwe kuyo yonke indawo, thetha entliziyweni yabo. Uwe kuphela unokutshintsha intliziyo yabo. Ukuba leyo yayingeyiyo imbewu eyafakwa phaya ekuqalekeni, abangekhe bakubone oko, Nkosi. Banje, iimfama ziya kukhokela iimfama, ziya kuwela ematini. Uqiniseke njengayo nantoni na ukuba ilizwi lakho lithi bayakwenje njalo. Ngoko bawo, ekubeni ikoko siyabona unqumla ilizwe kwihlabathi jikelele, eAfrika, abaninzi abaninzi kuwo wonke uMzantsi Afrika, eMozambique, konke ukunqumleza ilizwe, iindibano ezincinci zithabatha ezi teyiphu. Ngokunjalo le teyiphu iya kuya kumashumi amabini anento kwizizwe ezahlukeneyo. Bayaqalisa ukulibona baze barhoxe bemke, amakhulu ngamakhulu abo alizukuthabatha abaninzi, Nkosi. Ngoko xana ilungu lokugqibela lamkelwe langeniswa emzimbeni, uKristu uya kuza. Nkosi Thixo, ndicela umtshakazi nokuhlwanja abo baziva ukuba baphumile bemka kwaye balindile, bangazahlula ngokwabo ukusuka kuyo yonke into esehlabathini. Bamele kukulala kubukho bonyana obushushu bokukhanya konyana kaThixo bezihlamba elizwini lakhe elithandweni lakhe. Siphe oko Thixo othandekayo, banga aba bantu babonakalayo abo baphakamise izandla zabo ngokuhlwanje, uninzi lwabo kulo mnquba mkhulu. Yathandaza Thixo ukuba ubomi obutsha buya kungena kubo. Ndiyakuthandazela oko, kunqumleza isizwe kwaye nkqu nakwihlabathi jikelele apho iteyipi yakudlalwa khona, ukuze nabo bawamkele lo myalezo wokunika umbulelo kwaye basi ngeengcebiso nezinto ezo eziye zaphoswa, loo nto abamele kukuyenza. Ndiyakuthandazela oko bawo, siphe oko, basikelele bangabakho. Ndiyazi ukuba lisiko ngoku bawo ukuba sicele abantu ukuya esiguqweni, kwaye ndiyathandaza Thixo othandekayo ukuba kuwo wonke umsebenzi kuyo yonke indawo kwaye nasekunqumlezeni ihlabathi ukuba baya kuza esiguqweni, abamnyama, abamhlophe, abalubhelu, abantsundu, naphi napho bakhoyo, izityebi, amahlwembu, abangakhathaliyo, abangqibi, nokuba bayintoni na, amahlelo abo bazenza ngokwabo kwaye abazicingelayo, oh Thixo, baze baludwayinge balusize zimpama kwaye abayazi nkulondo. Wathi oko kuya kuba ngaloo ndlela kwaye kungaloo ndlela. Andiyathandaza bawo ukuba uyakubiza yonke imbewu ngokuhlwanje kwaye kulo lonke ihlabathi jikelele, ukuze oku kube nokuwa kwanga oku kungabamba olwakhozi luncinane olo lulaziyo izwi lenkosi yalo. Siphe oko Nkosi, ndibanikela kuwe egameni likaYesu, amen. Ngoku ngeentloko zenu zithotyiwe apha kwisihlelo esibonakalayo, ngaba abanye apha abo abangazange basindiswe, abanganikelanga nkqu nentliziyo yabo kuThixo, ingaba nicinga ukuba nifanele ukuba nibe nombulelo ngenxa yaloo nto Yesu awathi wayenza ngenxa yenu? Ukucinga ukuba ungumoni, ukuba ungowasemzini kuThixo kwaye ukanti into ethile entliziyweni yakho inkqonkqoza, wazinjani kodwa ukuba ungomnye wala makhozi mancinci? Ulusisi kwaye uyakuba lusisi ude uzinikele kulo. Utheni ungalwenzi olu olona lukhulu kakhulu lokunikela umbulelo wakha waba nabo xana wamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho? Naba ungenyukela apho kwaye ume esiguqweni, yakuthandaza nawe ukuba uthe weza. Nawuphi na umoni, indoda okanye umfazi, inkwenkwe okanye intombazana, ilungu lecawe okanye ongelilo ilungu lecawe, ubulungu becawe abukwenzi ube ngumKristu ngoku. Isiguqu sivuliwe. Ingaba uyakuza na? Nawuphi na umoni lowo uyakufuna ukuza amkele inkosi uYesu Kristu? Uyakuthanda ukuyeka ngonene? Abanye benu mahlelo abo bayakuthanda ukuyeka okwakutya kwenkukhu bokuthi ungoweli kwaye lona lilungile. Ufuna ukwazi ngokwenene ukuba yintoni na ubhaptizo lwene lomoya oyingcwele? Yiza fumanisa. Isiguqu sivuliwe, silungele. Yiza nje kanye apha phezulu, phume uphume esitulweni sakho. Yiza kanye apha phezulu kwaye uguqe phantsi apha esiguqweni, lo mzalwane lona usandula ukuza ukunika umbulelo. Oh Thixo, nombulelo kakhulu kuwe ukuba bonke ubomi bam ndandisazi ukuba bekukho into ethile, Nkosi, andizange ndaneliseke ndizamile. Ndandacinga unyaka olandelayo ndiyakuyenza loo nto, kwiveke elandelayo ndiyakuyenza, kwixesha elilandelayo ndisiva ubizo lwasesiguqweni ndiyakuyenza, ngenye imini ndakubekela ecaleni aze ndakubekela ecaleni. Kodwa Nkosi, ndiyazi ukuba kukho into engalunganga ngam, ndandisoloko ndikholwa ukuba kukho into ethile eyahlukileyo kwaye ngoku Nkosi, ngokuhlwanje ndinombulelo ngamalungiselelo lawo ebenziwe ngunyana kaThixo, kuze izono zam okunene ukungakholwa kwam kuya kuhlanjwa kumke kum. Ndiyeza ngokuhlwanje ukuze ndiguqe phantsi ukwamkela intsikelelo enkulu yokunikwa kombulelo leyo uYesu Kristu wandenzela yona xana wandifelayo eCalvary. Ingaba uyakuza na ngoku kukho abantu abaguqa ukujikeleza esiguqo apho? Utheni ungaphakami kwaye uze? Bufuna ukuyenza loo nto, uyizamile loo nto. Cinga njengomzawana uLyle Palmer olungileyo wethu, umzawana oxabisekileyo. Wayehlele eyadini ke ndiyaqonda, ukhangele intombazane yakhe encinci idlala umdlalo ikrokwele phandle phaya okanye into ethile. Waze watyekela ngaphaya kwesitulo waze wafa ngaphambi kokuba nkqu enze intshukumo. Awazi ukuba leliphi ixesha oya kuhamba ngalo apho. Awulazi nje ixesha elo oya kuhamba ngalo. Usenokuba kwangoku ngokuhlwanje ke kutheni ungezi uyigqibe ngoku? Izani bani, ingaba aniva into ethile etsala ngamandla kundi? Ndiyazi uba baninzi abenu apho abo abafanele ukuba bakanye apho esiguqweni, kwaye nje aba bantu bathandathu okanye basixhenxe apho akungabo bodwa bamele ukuba lapho. Ngoko ukuba niyandikholwa kwaye nikhangele apho eqongeni izinto zisenzeka, niyandikholwa ngoku. Ngenye imini izwi lam liya kuthuliswa, anisayi kuba nilive kwakhona. Usenokunqwenela ukuba ngewawuziyo uthi, kodwa mzana uBrenham bendililungu lecawa, oko akwenzi mahluko ukuba ubuyintoni na. Ngokunjalo noNikodimu walilungu lecawa, ngokunjalo noYohane uPetros uYakobo uPawulos bonke abanye babengamalungu ecawa. Paulus wayelilungu lecawa yade into ethile yenzeka ngobunye ubusuku okanye ngenye imini yayiyo, kwaye weza waba lilungu lecawa elitshintshiweyo ngoko ukuba ngunyana kaThixo. Bungayikuthi oh, wayeqeqeshiwe, wayeyingqondo, wayeyazi uba wayeqeqeshiwe esinye sesona zikolo ziqeqeshwe kakhulu ezaziko, uGamaliyeli omnye wabona befundisi babawalaseleyo ababekho elizweni, kodwa wayesazi ukuba wayedinga into ethile. Awuyikuze, ndiyaphinda kwakhona ndiyakucela, kuphi apho okanye kulo lonke ilizwe ndiyakucela, nokuba uphi na, nokuba ukweyiphi na indibana kule yure yokunika umbulelo, khumbula ndishicilelwe apho, hayi apha kuphela kodwa nasezulwini. Uyazi kungqiniwe yinzululwazi ukuba yonke intshukumo oyenzayo ishicilelwe, bayingqinile loo nto. Khumbula umabonwakude ukungqinile oko, umabonwakude akavelisi mfanekiso, ena ungumfanekiso. Yena udlulisela nje oko loo nto oyenzayo kumjelo wosasazo. Wena uphaya nakanjani na, yabona, xana ushukumisa umnwe wakho loo ntshukumo iya kwihlabathi jikelele. Ngalo lonke ixesha xana unxiba ilokhwe inkangeleko yakho iya kwihlabathi jikelele, ikwirekhodi. Yonke ingcinga ehamba engqondweni yakho ikwirekhodi, kwaye ngenye imini rekhodi liya kuyeka ukudlala, liya kufaka kwicwecwe, kwaye ngoko emgwebeni liya kubuya. Phaya umi ngeenwele ezinqothulweyo ubanga ukuba ngumKristu, phaya umi ngeengcinga engqondweni yakho ngokuchasene nelizwi, kwaye zikanye engqondweni yakho awukwazi ukuzifihla. Khumbula umabonwakude inzululwazi nkqu iyazi ukuba leyo yinyani. Umile kanye ngoku usazi ukuba umele kukuba lapho. Khumbula xana wokushicilelwa ngomhla womgwebo, kwaloo ngcinga inye leyo onayo iya kuphinda ibuyele kanye engqondweni yakho kwakhona. Oko kuya kuba kanye erekhodini, ihlabathi liphela liya kulibona lidlala. Utheni le nto ihlabathi? Zikhangele kuwe ngomhla womgwebo zonke ingelosi phaya. Ukuba unentloni ngam apho xana ekubeni umfanekiso wakho wenziwe ngoku, ngemini yomgwebo ndiya kuba neentloni ngapho, kuba ndalithambisa ilizwi lam ndalithumela kuni, anizange nilikholwe lona, nazifihla ngasemva kwento ethile. Oh, uthi ndilungile ngokwaneleyo, ndenza oku ndaxhentsa emoyeni, ndathetha ngelwimi ngokunjalo nabahedeni, ndakhwaza ngokunjalo nabahedeni. Ungalizela njani ngomhlana ilizwi ngoko? Akubeke ulelinye lamalungu omzimba wakhe. Oh, khozi luncinane, yiza ngoku. Oh, sindiyabulela, ndinombulelo kakhulu. Unika umbulelo kuwe, Nkosi. hayi ngenxa yokudla kwemvelo nangona oko kodwa nkosi ixesha lesiphelo lilapha ndinombulelo ngenxa yokukutya kokomoya nkosi ukutya kokomoya kwamatyini asixhenxe ayethenjisiwe ukuba aya kunqina futhi oko kuya kuba yinto ethile eyahlukileyo hayi hayi awukwazi ukongeza ilizwi elinye kwaye uthabathe sele lingaphakathi phaya lifihliwe nje lityiniwe bangapha bakuqondayo oko yithini amen yabona futhi ke leyo yimfihlelo iya kuvela o hayi sele ibhaliwe awunako ukongeza nelinye ilizwi kuyo okanye uthabathe libe linye kuyo yabona sele ingaphakathi phaya imele nje ukuba ityhilwe ngomhla wokugqibela awuyi kuze yiza ngaphambili ngoku sihlobo ukuba awuqondi yiza kuqaphantsi thetha kuye malunga naloo nto ukuba andikwazi ukuyenza icatye kuni uya kuyenza kuba ungu umphelisi wazo zonke iintandabuzo awuyi kuza kumbula kuko ushicilelo olwenziwayo loku hayi kule teyipu kuphela kodwa kwirekhodi elikhulu likathixo ngamnye kuni yonke intshukumo xana uthoba intloko yakho uthoba intliziyo yakho nayiphi ingcinga ehamba engqondweni yakho kumbula ishicilelwe kanye ngoku ebuqhaqhawulini kwaye rekhodi liyakudlalwa ngemini yomgwebo siphi isigqibo sakho oh indlela oyakufuna ukuba sitshintshwe ngayo ngaloo mini ndiyakulinda nje kuba kukho abaninzi abangqonge isiguqo ngoku yabona mhlawumbi omnye wabo ukuba ndithe ndabambelela nje ithutyana elide senokubakho omnye phandle phaya senokuba usendaweni ethile enew york senokuba sendaweni ethile ephiladelphia ngaphandle california arizona ndaweni ithile senokubakho omnye ozayo malusi nokuba kuphi napho ukhoyo musa ukuyeka ukubizela esiguqweni ngoku senokungaze sibuye sibone okunye ukunika umbulelo lo kusenokwenzeka ukuba ngokugqibela kwaye amarekhodi ayakugcina ngokuhlwanje okokugqibela iteyipi iya kuphela ngolunye lwezintsuku irekhodi liya kunqulunywa kwaye liya kuba kwicwecwe likathixo ngoko liya kubuya lidlalwe kwakhona loo nto iingcinga zakho ziyo ngoku musa ukuthi awuzange uwazi umahluko uyawazi kodwa akukho mntu nokuza kum engathanga uba owam amtsala kwaye bonke uba wandinike bona bayakuza lwana ndiyakhola ukuba bendihleli phandle phaya ndaweni ithile kwaye ndibe neyona ngcinga incinci ngokuqinisekileyo bendiya kubalekela apho ngokukhawuleza kangangoko ndinakho ngaba nigqibile uqinisekile ukuba awumenzi buhlungu umoya wakhe ngoku makhe sigcine iintloko zethu zithotyiwe ngoko qinisekile ukuba awumenzanga buhlungu umoya wakho qinisekile ukuba wenze kanye oko akuxelele ukuba ukwenze uqinisekile ngoko khumbula usenokungaze ube nalo elinye ithuba kwakhona irekhodi lisengagqitywa ngokuhlwanje oko kusenokuba kukuphela kwakho le isenokuba yitepi yokugqibela kuwe qinisekile ukuba ulungele ngoko ukuba kunjalo ndiya kuyiyekela ezandleni zakho egameni lenkosi uyesu ngeli xesha ikwayala iculela phantsi za kuthandazela aba balapha ezantsi luhlobo nje olungaqhelekanga kakhulu lo mkristu ndiyakholwa ukuba uthixo umele kukuba enze usindiso ndiyakholwa ukuba uthixo umele kukutyala ilizwi mnankosi itsho ibhayibhile uisaya mnankosi ndilityalile yakulinkcenkeshela imini nobusuku hleze abanye balihluthe esandleni sam ngaphambi kokuba ndicele nabani na ukuba beze kunqonga isiguqo naba bantu funa ukubathandazela ngokwam asithobiseni iintloko zethu ngoku yesu othandekayo sandula ukucaphula nje ilizwi lakho ukuba umprofeti wakho wathi kwaye ndiyazi ukuba amazwi abaprofeti ayinyani kwaye wena wathi nankosi ndilihlwayele ngokuba ngokuqinisekileyo walibeka encwadini yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi mnankosi ndilihlwayele kwaye ndiyakulinkcenkceshela imini yobusuku hleze kubekho othile oya kulihluthe esandleni sam aba mhlawumbi nkosi bazivile iziguqu ezininzi kodwa usazinkcenkceshela nkosi naba apho bakhoyo ngokuhlwanje banganje bangakhululeka ngokuhlwanje bawo kusuka kuzo zonke izinto zehlabathi zonke izono neenkathazo ezo zisentliziyweni yabo nangengqondo ephilileyo ngentlonipho enhlizweni yabo uyikhululele elizwini lakho kanye ngoko kwaye uthi, Nkosi Yesu, emazantsi enhliziyo yam bendihlala ndikholwa ukuba kukho into ethile ngam leyo endingakaze ndiyamkele okwangoku. Nangona ndizamile, njengoko intetho yenziwe ngokuhlwanje, ukulandela isikhukukazi, kodwa kwakukho into ethile eyayibonakala engaqhelekanga kum, ayizanga nje ivakale kakuhle. Ngoko ngokuhlwanje ndiziva ukuba ndisondela ngakumbi ngoku ezingalweni zelizwi eliphilileyo. Ndiza apha nje ngentlonipho angako engqondweni yam ephilileyo, ndiye ndahlala phantsi apha ngakwesi siguqu. Ndifuna usindiso, Nkosi, kubi kakhulu, ilambe kakhulu. Funa wena, Nkosi, ukuba ndisingade ezingalweni zakho ngokuhlwanje, hayi nangayiphi na imvakalelo, kodwa ngomoya wothando ndithabathele ezingalweni zakho, Thixo othandekayo. Ndingumntwana wakho, ndiziva ukuba ndilolwakho ze bebethetha amalunga nabo. Ndibambe, Nkosi, ndiyaxhuma, ndiphakamile esihlalweni sam kwaye ndiguqe phantsi apho. Ndibambe, Nkosi, ndiyaxhuma, ndizise emaphikweni akho, Nkosi, kude kwezi zinto zehlabathi. Ndivumele ndibhabhe, ndimke ndisuke ekungcoleni kweli hlabathi, ukusuka kumkhwa wam ombi so sonke isithethe sam sehlele. Makhe ndize kuwe kuphela, Thixo othandekayo, kuze umoya wakho oyingcwele ugalele kum uxolelo lwazo zonke iintandabuzo zam. Ndingangokuhlwanje ndingaba ngumntwana wakho omtsha ozelweyo nesidalwa esitsha ngokuhlwanje. Ndibambe ndithwalele kude ngaphaya kokugogoza kwesikhukukazi, ndithwalele kude ukuya kwendlwana yokhozi, apho phaya ndinokondliwa ngelizwi likaThixo ndide ndibe nako ukubhabha. Siphe oko, Thixo othandekayo, bathabathi bangabakho. Lo ngumthandazo wam okunyanisekileyo, ndithandaza phezu kwabantu abafayo. Siphe oko, Baba, ndinikela lo mthandazo endaweni yabo ngenxa yozuko likaThixo. Ndiyakucela oko ngoku ngeentloko zethu zithotyiwe. Ndiyazibuza macala onke esiguqu ngoku ukuba ingaba nini abo niguqe apha. Uninzi lwenu liye lwabanga ukuba lungamaKristu, kodwa niye naziva ukuba bekusoloko kukho into ethile endaweni ethile leyo ongazange ube nayo. Usenokuba wenze zonke izenzo zonqulo, usenokuba wakhwaza, usenokuba wenze zonke izinto, usenokuba waxhentsa ukumoya, usenokuba wathetha ngelwimi, kwaye akukho namnye unako ukutsho nantoni na engalunganga ngokuchasene noko. Leyo yinyaniso, oko konke kulungile, kodwa uyabona ezo zizibabalo zomoya ngaphandle komoya. Ukuba umoya wawuphaya okwakuziva bekungayi kuvakala kugweba ngolo hlobo. Ingaba ngokwenene wena ngokunyanisekileyo apha esiguqweni uyakukholwa oko kanye ngoko ngeli thuba ulapha? Eso sisenzo nje sokuzikhulula ngokwakho, hayi imvakalelo ngoku, kodwa ngokoqobo ukholo olungakrexezwanga ukuba uThixo uyakunamkela anondle ngelizwi lakhe nide nibe ngamakhosi ngokwenu kwaye nibe nokubhabha. Ukuba niyakwenza oko kwaye nifuna ukuba uThixo enze oko, phakamisani isandla senu nina bangqonge isiguqu apha ezantsi. Iqwanisikelele nonke ngamnye eniphakamise izandla zenu ngokuzolileyo ngenene. Ndiyakucela amadoda nabafazi abangcwalisiweyo abamaziyo ngenene uThixo, uninzi lwabo ayiqhelekanga kakhulu, ubonakala ngathi ingaloo ndlela iziguqo ezo endizenzayo ubukhulu becala ngamadoda. Uyazi ngokuqhelekileyo ngabafazi, kodwa ngamadoda onke apha ndingakuba kukho umfazi omnye kuphela esiguqweni ngokuhlwanje, mhlawumbi ababini ngokuqhelekileyo ngabafazi, kodwa ngandlela ithile okanye enye. Ndiyaqikelela ukuba kubonakala ngathi abafazi bacinga ukuba ndithetha ngokuchasene nabo. Andenji njalo, dada. Bathathu, ndiyakhona. Intothile wathi bayabona, andiboni ngaphaya ngaphezu kwesiguqu apho. Kulungile. Abanye benu makristu angcwalisiweyo, izani apha kwaye nime kunye nam emthandazweni umzuzu nje esiguqweni naphi napho ukhoyo eqongeni umntothile lowo umaziyo uThixo ngokwenene. Uyazi nje ukuma apha imizuzu embalwa nje ukwenzela umthandazo kunye nabo. Ngoko ke siya kundulula isihlwele, wonke umntu makahloniphe ngenene ngoku, musani ukuhamba, izani nje apha nime macala onke. Abanye benu bantu bakholwayo ngenene ukuba oku yinyaniso, ukuba singena kwesinye isigaba, singena kwisigaba sochwili, niyazi ukuba ibantu alinakuhamba likwimeko yakho kwaye aliyikuba nabo nabuphi na ubungcono. Limele kukuba libe libi ngakumbi, bangapha bakwaziyo oko uthini amen. Limele kukuba libe libi ngakumbi kwaye aliyikuhamba ngolu hlobo, uyabona. Limele ukuba libe yinto ethile kwaye iyahamba kanye ngoku sihlobo. Iyaqhubeka, intshukumo iyaqhubeka ngenxa yomtshakazi. Leyo yinyaniso, lowo ngu-itsho iNkosi. Izani phezulu ngoku, amaKristu angcwalisiweyo lawo afuna elabo irekhodi ukufumanisa ukuba aba beza okunyanisekileyo okokuba nifuna ukuza kwaye ninikele umthandazo kunye nabo. Njengabazayo noodade wenu, nyukani nize kungqonga isigubu. Yimani ningqonge apho umzuzwana nje ukwenzela umthandazo. Umntu othile ongomnye ofuna ukuza, yima kanye apho nje guqa phantsi ngakubo. Hamba nje apho, ninamadoda macala onke kuloo madoda, ninabafazi. Akuba umnandi ngokuthobeka, celani umthandazo ngenxa yabo. Thixo othandekayo, nceda. Ndinikezela koko, ndinikezela ihlelo lam, ndinikezela umtshato wam wokuqala, ndinikezela umyeni wam wokuqala, ndinikezela ngayo yonke into Nkosi. Unikezela engeyakho imbono, ingaba unganokunikezela ezakho imbono, ilizwi likaThixo. Bonke abo bakholwayo ngoku esihlelweni, yimani ngeenyawo, makhe siliculeni kunye ngoku. Nonke niyanikezela, nilungele ukulicula ngoku. Ngoku ninabasingqongileyo isiguqu, ukuba ngokwenene niyanikezela, phakamiselani isandla senu kuye, culani, ndinikezela konke, ndinikezela ihlelo, ndinikezela ihlelo, ndinikezela icawa, ndiyanikezela ngokwam, ndinikezela imbono yam konke kuwe, msindisi wam osikelelekileyo, ndinikezela konke. Ingaba ngokwenene uthetha loo nto? Nina apha ngoku esiguqweni, nina apha abo ningqonge isiguqu, abo bathandazelweyo, ibandla linithandazele, nithandazile ngokwenu. Ngoku inye kuphela indlela onokuthi usindiswe ngayo, yile ngokholo nisindisiwe, nako oko kungobabalo. Babalo lukaThixo luthethile kuni, lwanizisa esiguqwini, nifuna iintsikelelo zikaThixo, nifuna ilizwi lakhe, nifuna umoya oyingcwele, nifuna iinceba zikaThixo. Kwaye ukuba ninjalo, kwaye ninako ngokwenene, ngentliziyo yenu yonke, yinikezeleni ngoku. Musani ukufuna nayiphi na imvakalelo, khangelani inyaniso, inyaniso leyo isuka entliziyweni yakho, ngokholo. Nkosi, ndikulungele ukwenza nantoni na leyo ilizwi lakho elindiyalelayo ukuba ndiyenze, ndiyazinikezela ngokwam ngako konke oko okungaphakathi kwam. Kuba uyakukholwa oko ngentliziyo yakho yonke, ufuna ukuba uphakame ume ngeenyawo zakho, jikani nijonge kweli bandla isihlwele kwaye niphakamisele izandla zenu phezulu kwaye siya kulicula kunye nabo ndinikezela yonke into leyo ingaphakathi kum thixo ngokokwazi kwam okungcono yonke into endiyiyo ndiyayinikezela nyukelani phezulu apha kweli qonga nina abasezantsi esiguqweni nyukelani kanye apha eqongeni bazalwane kanye apha phezulu nonke nabazalwane noodade bangalani apha bantu nikezela unjalo o ngaba unikezela yonke into nencinci kuye nelizwi lakhe udade up ophuma ehlelweni uthi ndingowasehlelweni akuyomfuneko ukuba selibize ungumsebenzi waphaya kodwa wathi mzala uBrenham ndifuna ukuphuma ndiye kwinyaniso ndifuna into enzulu kunaleyo yabona akhe ndicaphule ilizwi lakhe banoyolo abo balambela abanxanelwe obulungisa kuba baya kuhluthiswa bona ngo nginanilapha eqongeni abo basandula ukuze ukuba nikulungele kunikezela konke oko enikuko yonke into kuthobela ilizwi likathixo akukho mntu unixeleleyo kule veki loo nto ekumele niyenze ngoku ukuba nikulungele ukuzinikezela kanye ngoku kuye phakamisani nje izandla zenu ngolu hlobo kwisihlwele ngoku mina apha eqongeni makhe siliculeni kunye ngoko ndinikezela konke wonke umntu kunye kulungile ngoku ngenene thetha oko imini yakhe enye kwaye indlela endinombulelo ngayo menze anikezele ingaba okwenene nithetha loo nto yithini amen yithini amen kwakhona yithi nkosi ndihlole ndicikile kwaye ndinike ithuba oku kuko konke ndinokukwenza ngokuhlwanja ukunikezela kuwe ngokwam uyakwazi ukulamba kwentliziyo yam uyawazi umnqweno wam isithembiso sakho yayikukuzalisa loo mnqweno ngoku ndikulindele oko kwaye ndiyanikezela kuwe sonke kunye